Ngiyabonga mfowethu Shakarien asibe siloko simile okwemizuzwana embalwa ngiqinisekile ezethamelini izalo sayizi iziningi izicelo abantu abagulayo abaswele futhi ngakho ke ake nje sikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje ngezwi lomkhuleko nasi izicelo eziningi izibekwe lapha futhi namaduku Baba wethu wasezulwini siza manje egameni lenkosi Jesu sazi lokhu ukuthi wethembisa ukuthi uzokuzwa futhi uzophendula imikhuleko yethu futhi ngicela wena ukuba ube nomusa kithina ukuthi thelela izono zethu futhi sifundisiwe embhalweni ukuthi wena uthethela zonke izono futhi uphulukisa zonke izifo zethu futhi siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi lokhu kuzokwenziwa kulentambama manje ngokuba siyakucela egameni lenkosi uJesu phezu kwalamaduku nezicelo siyafundiswa emibhalweni ukuthi kanjani bathatha emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu nemimoya emibi yaphuma kubantu futhi baphulukiswa manje wena nguJesu ofanayo namhlanje futhi simi ngobuningi sicela ukuthi uzopha lezi zinto Akukho kungabaza izicelo eziningi esakhiweni namuhla zabantu abaningi abaswele kuleli hora hlangabezana nezidingo zabo Nkosi ngokubili ngokwenyama nangokomoya ngokuba sicela lokhu egameni likaJesu Amen Kulungile ngiyabonga mfowethu sasivamise ukucula iculo elincane eminyakeni edlule ukukhuluma okuncane noJesu kuya kulungisa manje ngikholwa ukuthi umfowethu Williams usanda nje kusho ukuthi ukhona ukudla kwasekuseni kulukhukuza futhi manje angikholwa ukuthi ngike ngezwe lapho kuzoba khona ngonyaka ozayo khona lapha futhi awu leyo indawo efanayo lokho kulungile kakhulu yebo Lokho impela amadoda abefanele ukukhonza eJerusalem uThixon leyo hayi phansi lapha niyabo Manje usezantsi ngaphansi kwegquma iJericho lingaphansi kwentaba ukusuka eJerusalem niyazi ngakho ke lelo iJerusalem ezantsi lapho niyabo Ngabe ukuzwile lokho na ngakho ke abantu kufanele bakhonze uNkulunkulu yonke indawo kwasho Jesu niyazi hayi Jerusalem noma lapha kulentaba kodwa mkhonze ngomoya nangeqiniso leyo yinto esemqoka ngomoya nangeqiniso manje mina emvamisa uma ngikhuluma ngivele nginense kakhulu ngingangazisa umfowethu Velma Gardner ngobunye busuku wayengakhuphukela lapha beke ngaphezulu ngemizuzu eyishumi nanhlanu kunalokho engingakufaka emahoreni yamathathu hey angazi noma ngake nganitshela lokhu noma cha ngikathi ngangiyi inganyana ubaba wami wayengumgibeli niyazi wayevame ukugibela amahashi futhi awafundise alandele umdlalo wokugibela wamakhawa ukudubula okunzima futhi ngacabanga niyazi lapho sengiba neminyaka cishe eyishumi nambili kudala bengifanele kulandela ubabayi wami ngakho-ke lapho babelima ngehashi elidala phandle lapho e-indiana niyazi zela kachala kakhulu langabe lesakwazi nokunyakaza kanzima ngangizotshela ubaba wami lapho yenza umjikelezo ngegetsha niyazi indlela ngaphandle kwensimu futhi ngangifika ezantsi lapho babenokokunisela kudala okwenziwe ngogodo bangaka bake babone okunye kwaleyo nto yokuphuzela izilwane na ndoda bheka abakhentakho phakathi lapha Ngakho-ke ngangijwayele ukuba nesikhathi simnandi ngehle ngibeke izinwele zamahhashi emanzini niyazi bukani kuphenduka lokho esasikubiza inyoka yonwele lwehhashi yilokho kuncane niyazi kuthinte bese-ke kuyohamba nezinyosi ngangilanda abafowethu abancane nabo bonke ngibahlalise ngalapho ezansi lapho futhi ngikhiphe ihhashi lidala lokulima niyazi bese ngidluthula amahanisi kulo masinyane impela bese ngithole isihlalo sehashi sika baba idlanzana lokuluthikela bese ngiwubeka phezulu ngaphansi kwesihlalo sehashi bese ngehlisa ibhande lokubopha isihlalo sehashi ngingaxhumela phezulu lapho ihashi bandla elidala nelikhathele futhi alikwazanga ukususa izinyawo zalo mhlabathini laliphoka nje niyazi futhi ngangiphonsa leso sigqoko ngapha nangapha he ngangicabanga ukuthi ngangingumgibeli futhi ngangicabanga ukuthi lonke laningidinga ngaphandle lapho phandle Arizona ukufundisa amahashi enu niyazi ngakho-ke cishe iminyaka eyishumi nesikhombisa eyishumi nesishiyagalombili kudala ngabaleka ngaphumela phandle lapha ngalapho ababene nomdlalo wokugibela wamakhawa awungacabanga ndoda uma nje bengingangena kulowo mdlalo wokugibela wamakhawa ngiyobagibelela amahashi ngizokwenza imali ethile ngakho-ke ngiyakhumbula umgibeli wokuqala waphuma wayegibela lelo elalibizwa ngikhona ukuthi balibizwa umdlwembo wasekansas liyihashi elikhulukazi umfo omkhulu omnyama ongangezandla eziyishumi nesikhombisa ukuphakama usinda ngempela ihashi linamandla ngacabanga awu uma lowo mfo engakwazi ukuligibela kanjalo nami ngingakwazi futhi lo mgibeli owaziwayo waphumela lapho futhi ngangizihlalele ngaphandle kwesibaya niyazi nepeni lapho wonke lamakhawa onakele niyazi ngangingonakele impela njengawo kepha ngangicabanga ukuthi ngangiwumgibeli omuhle ngakho-ke ba ngangigibelele lo hashe elidala lokulima futhi kungani bengingekwazi ukugibela lelo na ngakho-ke lapho ephume esikhunjeni indoda lelo hashi lingabeka zonke izinyawo ezine epanini lokuwasha lenze uhlobo lwenhlanzi enemibala ecacile futhi lipotshana lizungeze lapho izikhathi ezimbalwa futhi isihlalo sehashi zahamba ngenye indlela nomgibeli waya ngenye futhi abalandayo bathole ihashi ne-ambulensi yathola umgibeli ngazi ukuthi kwakungelona lelo hashi lidala lokulima engangivame ukuligibela umemezelayo weza wehla wathi ngizokunikeza noma yimuphi umuntu wathi amashumi amahlanu amadola leyo kwakuyimali eningi leso sikhathi amashumi amahlanu amadola ongaligibela imizuzwane eminingi kangaka kulo futhi wangangiqaqazela nje kuza kimi wayesethi ngumgibeli na ngathi qhaba umnumzane ngenkathi ngiqala ukusindiswa futhi ngacotshwa ibandla i-missionary baptist ngangijwayele ukuphatha ibhayibheli ngizungeze neyazi futhi ngangifuna umuntu othile angibuze ukuthi ngangingumshumayeli yini neyazi kepha ngaso sonke isikhathi omunye umuntu uthi wena ngumshumayeli nake ngathi bhela ngelinye ilanga ngangingale e-St. Louis ngangisanda kuhlangana nomfowethu ongumbaptist futhi ngangingale e-St. Louis futhi ngeza umfo ogama lakhe lingurobert dotre iningi lenu lingahle limazi futhi wayesemhlanganweni wetende wayengumfowethu wephentekostali he leyo ndoda yashumayela yaze yaba luhlazi kwesibhakabhaka ebusweni futhi yashumayela nje yaze nje yacwila phansi wawungayizwa ibamba umoya wayo yayiqhele ngezindlu zasedolobheni ezimbili nampopho futhi ivele ibambe umoya wayo bese ibuya phezulu ishumayela kusukela ngaleyo nkathi omunye umuntu uthi wena ngumshumayeli na kanti cha ngikhulekela abagulayo nje izindlela zami ezindala ezihamba kancane zebhaptisti azikucabangi ngokushesha lokho ngakho-ke ngibekezeleleni nje niyazi futhi niyazi ukuthi kungumbhalo okuthiwa ukubekezelela babuthakathaka ngakho-ke yimi lowo ngakho-ke ngiyabonga ukuthi nonke nizamile ukwenza lokho kuleli viki futhi nenze umsebenzi omuhle impela ihora leshumi nqo ebusuku ngenkathi ngifanele ukuba sempeteni nasekhaya futhi nginigcine ngaphandle kepha impela le ntambama ngizozama ukushesha futhi ngiphume khona manje nginokushayela okuningi ngifanele ngikwenze kule ntambama ukuze ngibuye lapho ekuseni futhi ngakho-ke ngiyalazisa empeleni futhi uma ngingalitho lithuba ukusho lokhu nganoma yisiphi esinye isikhathi ngiyanibonga kakhulu ngamunye nonke nina befundisi nani Christian businessman kunjalo injabulo ngempela kuba wena ongimeme futhi mangize lapha bese ngifaka ipulage lami elincane kake nani bazalwane umfowethu Shakarien umfowethu Williams nawo onke amadoda ngiyabonga impela futhi kungani ungajongo ukuthi amene sikashanini esedlule Thoni ngenkathi ngikhuluma mayelana noTucson na angizange ngimuzwe lo ngumzingelo ngicela kulabo bonke i-Arizona lapho ngise-Indiana yabo kodwa lokho kungemuva kokuba ngiye Indiana nisibonile sithombe sakhe ephepheni kulunye usuku na lapho sidingeka sikushintsha lokho Thoni. Ngakho ke manje khumbulani kusase busuku itili nomfowethu Oral Roberts. Futhi manje ngaphambi kokuba sisondele ezweni ngizokhuluma namhlanje ntambama ngokubala ngokuhlehla. Futhi ngacabanga ukuthi ngizongena lapha ubusazohlala lapha ngehora lesikhombisa ngqo. Ngalokho isayensi ekwazile ukukwenza nangalokho uNkulunkulu akwazile ukukwenza, niyabo. Futhi ngakho ke siphila onyakeni owehlukile kunesasiphila kuwo ngokubili ngokwenyama nangokomoya. Ngakho ke siyabonga ngempumelelo yethu emazingeni okomoya ngokufanayo nesayensi kwezabo izindawo eziphathekayo emazingeni esayensi. Manje ake thina uma ningena nkinga futhi uyazi ungahle ucule kakhulu, angikuboni neze ukuthi ubungakwenza kanjani ukuba ubucula njengekhwaya kamfowethu Outlaw. Esikhashaneni esedlule ngenkathi ngimi lapho ngibalalele bayahamba phezulu futhi kepha kanti futhi ungahle udle kakhulu, ungahle uphuze kakhulu, ungahle usebenze kakhulu, kepha ngicabanga ukuthi ungakhuleka kakhulu. IBhayibheli lathi ngingathanda ukuba amadoda akhuleke kuyo yonke indawo ephakamisa izandla ezingcwele, niyabo. Ngakho-ke asikhothamise amakhanda ethu futhi umzuzwana nje. Baba wasezulwini siyathanda ukukhuluma nawe futhi ngicabanga ngamadoda ukuthi ngithanda kanjani ukwazi ukuthi basedolobheni ukubaxawula nokukhuluma nabo nje. Sonke sinayo leyo mizwa. Futhi kukhulu kakhulu kangakanani ukuba nenhlanhla yokukhuluma nawe Nkosi yethu nomsindisi wethu. Futhi izinhliziyo zethu zishaya ukuba sibe sebukhoneni nomunye bese kuthi ke kakhulu kangakanani lapho sazi ukuthi sisebukhoneni bakho bobu uNkulunkulu. Futhi siyazi wena lapha ngoba wathi nomaphi uma kusemhlabeni wonke noma emhlabeni ujikelele noma ngabe kungaba kuphi lapho kubuthene ababili noma ngaphezulu egameni lami ngiyoba khona phakathi kwabo. Futhi siyazi ukuthi lo mpalo ngehluleke leso sithembiso singesobu uNkulunkulu wavela ezindebeni zomsindisi. Futhi ngakho-ke mhlawumbe sinembeza wethu kanye nokwethu isono sokungakholwa kwethu sesisehlukanisile kude kakhulu ukuthi singangakwazi ukubona wena ulapha, kepha wena ulapha ngokufanayo nje ngoba wena ugcine isithembiso sakho. Futhi manje wena wathi uma becela noma yini njengokuthinta kukodwa futhi bayophiwa khona. Futhi baba into enkulu kunazo zonke ngingacabanga ngayo ngalesi sikhathi nje nakulezi yezethameli ukuthi sondle Nkosi ngemanda kamoya evela kuNkulunkulu ivela ezulwini. Siphe khona Nkosi. Sondle ngezwi lakho, izwi lakho liqiniso, futhi umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi avela emlonyeni kaNkulunkulu. Futhi sisalifunda kwangathi umoya ongcwele ungalithatha ulibeke enhliziyweni ngayinye, futhi wahlukanise phakathi kwethu namuhla njengoba sinesidingo ngokuba sikucela egameni likaJesu endodana yakho. Amen. Manje njengezikhathi eziningi njengoba ngishilo abefundisi nabantu siyalalelana omunye ekhuluma futhi sibhala phansi indikimba yombhalo omunye umfundisi akhulume ngakho noma omunye futhi ngenza lokho njalo ngehla ngomgwaqo ngiphethe ishidi lephepha encane incwadi encane ihleli eceleni kwami ohlangothini lami nombhalo uyofika phezu kwengqondo yami ngikubhalabhala phansi lokho futhi into yokuqala uyazi manje nonke ninecala lalokho asinalo na siyakwenza lokho bese kuthi-ke emva kwesikhashana umoya ongcwele uzokuphilisa lokho kithi futhi sithole umunye umcabango bese-ke ngivele ngifanele ngishayele eceleni komgwaqo bese ngibhalabhala phansi ezinye izinto futhi yileyo ndlela. Ngakho-ke uma ngifika esikhathini sokukhuluma ngizobuyela emuva kulezo zinto ngizoya ukuyocabanga bese ngisebenzisa ezinye izinkomba zemibhalo bese-ke ngibhala phansi lezo zinkomba zemibhalo bese kuthi-ke lapho ngiphendukela kuyo ngiyakukhumbula lokho okushiwo ngumbhalo bese-ke ngikhuluma kusuka lapho. Sonke senza ngaleyo ndlela ikakhulukazi Manje sengizofunda cishe nje ivese livele encwadini kaFiliphi futhi bengifunda kwabaseFiliphi ngobunye ubusuku ngaphezulu ubusuku bangolwesithathu bonke nomfowethu Shozi kwi-Assemblies of God ngenkathi ngikhuluma ngendaba ethi ukubandakanywa naye. Futhi manje ngifuna kufunda esahlukweni sokuqala sabaseFiliphi okwale ntambama cishe ivesi lamashumi amabili. Futhi manje ake silalele ngomkhuleko njengoba sifunda.
According to my earnest expectations and my hope.
Njengokulindela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engiza kujabhiswa kuyo. Kepha okuyisibindi, isibindi sonke, njengasezikhathini zonke, namanje uKristu uya kubonakaliswa emzimbeni wami, nokuba kungokuphila, nokuba kungokufa. Nokuba kimina, ukuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo.
But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor.
Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi. Angisakwazi engiza kukukhetha.
I was thinking of this and thought I would use a little.
Bengicabanga ngalokhu futhi ngacabanga ukuthi ngizosebenzisa umcabango omncane ojwayelekile izwi nje wena uthi 40 prenem izwi ngalokhu mhlawumbe inkulungwane yabantu abahlezi lapha nje izwi awu uma kunguhlobo olulungile lwezwi niyabo. Futhi ngifuna kuzama uma umoya ongcwele lowo osigqugquzelayo ukwakha encane ukuthola ingqikithi encane ngasendikimbeni yami. Ngifuna ukuyibiza ngokuthi uqobo, uqobo. Manje bengibheka kwisichazamazwi ukuthola ngenkathi ngibheka igama ukubandakanywa ngingena kuleli gama uqobo.
And the absolute according to Webster's dictionary.
Futhi uqobo ngokwesichazamazwi iWebster kungukuthi kuthi uphelele ngokwakho amandla angenamkhawulo ngokokuqala kokugcina uqobo. Lisetshenziswe izikhathi eziningi yizwi lokugcina ngu-amen. Uzwa abantu bethi ngokoqobo yilokho kuphela lokho kuyinto yokugcina kuku ngokungenamkhawulo. Yabo lokho kuthatha kusukela lapho kuqhubeke alukho olunye olusendleleni yakho ukuphakeme kungokokugcina. Futhi ngokokugcina lapho ngokokuqala kokugcina ngoba usufikelele ekugcineni kungu-amen yilokho kuphela. Manje noma ikuphi futhi umoshelwe kuyo yonke impumelelo enkulu bekulokhu kuluqobo kuwo wonke umuntu naye yonke into eyenziwe noma eyenziwe njalo kube nokuxhumeka ngokuphelele nakho kufanele kube khona okuthile ngoba kuyisicobo sokubophela sokugcina. Futhi umuntu akakwazi lutho hlobo bazuze noma yini kuze kufike ndawo lapho bebona khona ukuthi kukhona uqobo. Ngesinye isikhathi ehhovisi likadokotela ngangikhuluma nodokotela futhi wathi awu ngiyakutshela Bhili, wathi kuyiqiniso ukuthi ngiyakholwa ukuthi umuntu angazehlukanisela ukukholwa okwenwele ukuthi akwazi ukuphuma lapha futhi athinte lezi zihlahla futhi aphulukiswe. Ngathi kodwa dokotela, umuntu bekazehlukanisela kanjani ukholo olwanele ukuba thinte isihlahla bese aphulukiswe na? Niyabo ngoba akukho kwesekela kulokho, ayikho indawo ongakubophela kuyo, ngoba akusikho ngokomthetho isisekelo. Kodwa ufanele ube nokuthile ongabophela kukho, ukwazi ukuthi lokhu yikho, lokho ngokuthi izinto eziningi ezincane zingaholela kukho. Kodwa lelo yizwi lokugcina okokugcina yingakho-ke bengihlala ngikholelwa ezwini. Futhi ngiyazi mhlawumbe ubufakazi obuncane obuza enhliziyweni yami nje manje kungahle kufaneleke kahle, kepha ngiyethemba ukuthi ngeke kunicasule nomkami ehlezi lapho futhi abaningi lapha bayazi ukuthi lokho iqiniso. bekukhona ngangivame kuhamba nenenekazi eliselincane lelise lisuka ebandleni le-Baptist Milltown e-Indiana engangingumelusi kulo futhi nenekazi eliselincane lalikade lisemihlanganweni futhi labona kwenziwe uNkulunkulu futhi ho sasingabangane nje singabangane abahle nje futhi kamuva sobabili lona lashada nensizwe esencane futhi ke kamuva ngashada futhi asibonananga iminyaka uyise wayengumngane wami omkhulu igama lakhe kwakungulee Marion Lee futhi ngiyakhumbula ngobunye ubusuku umbhalo akakwazanga ukukulungisa wathi futhi Branham angikungabazi kodwa wathi uyazi bengihlala ngikufundiswa lokhu yena wayengumnazarini futhi wathi ngifundiswe lokhu futhi ngiyadluleka nje ukuliqonda futhi wayengumbazi ngayekhaya naye ngobunye ubusuku futhi wathi ngiyakutshela ngenkathi unoma nabo besakhuphukela esitezini esiphezulu washo ake sizame ukudla kancane sathela isiko sombila nobisi lwebhotela kumnandi ngempela lokho futhi ngakho-ke ngingakwazi ukukuphatha ngobulungiswa khona manje ngangingadli cishe amasonto amathathu lapha ubuncane nje manje futhi-ke ukuze ngibe seqophelweni eliphezulu lenkosi yami futhi manje sathola ingilazi enkulu yobizi lwebhotela olubandayo oluphuma endlini yasentwasahlobo nokucezu olukhulu lwesinkwa sombili esibandayo futhi sahlala phansi futhi saququdya lesi sinkwa sombili phezulu lapho sasidla futhi wathi ipili angikutholi nje lokho okhuluma ngakho ngakho-ke saya kulala cishe sekusebusuku kakhulu yena saxoxa kwaze kwashaya ihora lokuqala nqo ngahamba ngayolala kuye futhi wavuka wayesethi ngiphuphe ngathi ngangakha isakhiwo enhla e-New Albany futhi indoda yangishiyele ipulane yaya eflorida futhi yayinekule pulane yayinefasitela imiphumele phandle futhi ngathi leyo ndoda ilifuni ifasitela imiphumele ngaphandle laphaya ngakho-ke ngavele ngalivala futhi ngathi lapho indoda ibuya yathi ngeke ngikukhokhele ngalesi sakhiwo uze usidilize futhi usakhe kabusha ngokusho kwale pulane ngathi kukhona umfundlane khona lapha phansi awukude kakhulu ngakho-ke awufuni ukudiliza okuthile kugcineni komgwaqo kungenzeka ungabi nasesikhathi wathi ngabe konke kulungile ngigqoke izingubo zokulala na ngathi nami futhi asambe ngakho-ke sehla ngakho-ke indodakazi yakhe yathola ngempela ukuduma ngempela nabazukulu bayo ekuculeni futhi babe ngama-United Brethren indodakazi yakhe ishadile umfundisi we-United Brethren noma indodana yomfundisi futhi lomfana umfomuhle wayengumakhenika phezulu osebenza esikebheni futhi intombazanyana izama ukuphilela uKristu kwaba nengcindezi enkulu kubo babengabantwana abahlakaniphile kakhulu omunye wabo eneminyaka eyishumi nesikhombisa ubudala wayefundisa umculo wayekokodile futhi wayeyintombazane ehlakaniphile futhi ngakho-ke lo mfo omncane akakwazanga ukumelana nengcindezi yokugconwa futhi babemtshela ukuthi wayefashini endala kanjalo njalo futhi emva kwesikhashana ingane yahlukumezeka bamyisa kulokho abakubiza ngokuthi i-Our Lady of Peace isikhungo samakatolika e-Louisville sokwelashelwa okwethuka futhi bamnika isizathu lokho kudubula ebumnyameni uma kukhona udokotela lapha ngethemba angikukhubekisi ngalokho kepha kwezinye izikhathi kuyabenza babe babi kakhulu kunakuqala futhi ngakho-ke nikeze kwelashwa kokwethuka futhi kwenza umntwana waba mubi kakhulu ngakho-ke bambuyisela ekhaya amaviki ambalwa kwakufanele bambuyise futhi wayesesimweni esibi ngempela ngalesi sikhathi ngakho-ke bamgcina futhi bazama ukumelapha ngaleya okwesikhashana impela futhi waba mubi kakhulu futhi ngakho-ke ezinsukwini ezintathu kusukela lapho babezomthatha bamyise emadison leso yisikhungo sezinhlanya lapho bebafaka egumbini lasesibhedlela eligxilile kusukela lapho ngakho-ke umama wathi asehluliwe futhi wathi sizobona ukuthi singamthola yini futhi Branham ukuba yeze futhi yamkhulekela uma esekhaya ngakho-ke bashaya ucingo futhi kwenzeka ukuthi ngangisekhaya Ngakho ke weza ukuze ngibone wathi futhi Branham uzodlula umkhulekele na ngathi impela ngakho ke wabiza udokotela futhi udokotela wathi ubani lo obeza na ngakho ke wamtshela ukuthi kwakuyimi futhi wathi awu ngizokutshela linda wathi sizo uphinde ungishayele ucingo namhlanje ntambama awu washaya ucingo kwaze kwashaya ihora lokuqala kuseni unkosikazi wakhe wayelokhu ethi akekho ngakusasa kuseni washaya ucingo akekho ngosuku lwesithathu babezomukisa umntwana ngakho ke ngiyakuzonda kusho lokhu kodwa nginendlela yokwazi udokotela wayebalekela udaba nje niyabo ngakho ke ubaba waba nokuguliswa imizwa impela ngangifanele ngihambe kusuku olulandelayo ukushiya phansi sasinalolo suku kuphela ngakho ke umama nobaba nabanye odadewabo babili bayakhuphuka bekhala bathi uyabaleka nje ngathi impela unjalo kepha ngiyakutshela ungasho ukuthi ngingumfundisi vele nje ungivumele ngiye ngale njengomngane ngihamba nawe nje ngakho ke zangena esikhungweni niyazi bakukhiyela iminyango bese bekukhuphula ngekheshi bese bekhiya ikheshi ngakho ke futhi lo dade wayesikhuphula futhi safika egumbini sase sihlala phansi eceleni kombhede futhi lapho lelo nenekazi lincane elihle ngempela cishe ishumi lesithupha nento ethize lihlezi lapho lingasekho ngokuphelele wena yena eqolozele nje wawungavayizisa izandla zakho futhi wayengeke ngishiya kuqaphele futhi ngathi kuyeruthi ngabe uyangikhumbula na ngathi ngingumfowethu uBranham ngathi wavamise ukungibiza ngobrother Bill ngathi ngakwethulela kuKristu ulwini wamalunga abantwana awungikhumbuli na wavele wama wasebuka oh intombazane enhle futhi bobathathu kwakungabacela ngabathathu odada abathathu futhi ngazama ukumnakisa futhi angikwazanga ukukwenza wayeqolozele wayeseyambile nje futhi ngahlala lapho futhi babengenayo insika embhedeni kulezo zindawo niyazi ngoba ibavimbela ukuba balimale futhi ngahlala ngaphesheya unyawo lombhede umama wahlala olunye ohlangothi lombhede omncane lona omncane umbhede woyedwa kuleli gumbi elincane futhi intombazane yayihlezi komncane njengesihlalo esincane esakhelwe odongeni notade esukuma futhi ubaba wayemi ngasentombazaneni futhi nina wayemi lapho futhi izinyembezi zikeleze ezinhlethini zakhe wathi uyabona Bili yini esingayenza na ngathi awu lalela noma uKristu usengukristu niyabo wathi leli bekuyithuba lethu lokugcina wathi uma bemkhuphulela lapho uyakwazi okuzokwenzeka wathi ngeke zimbone nhlobo ngiqakele futhi uma senza niyazi ukuthi kanjani ukwelashwa abakuthola lapho futhi ngathi awu noma asingaxuqumi ngathi asilinde nje imizuzu embalwa bese kuthi-ke kungakapholi maseko kushiwo lokho nakho kumi intombazane phambi kwami embonweni ikahle ngokujwayelekile imamatheka futhi yayibukeka ngasensizweni futhi ngabheka le nsizwa esencane ngabheka emuva umbono wangishiya ngathi noma unale isoka othe ukuba muntu onezinwele ezimnyama ezine na yebo ngathi ngabe kukhona akwenzayo nabo ekuculeni na wathi yebo kunjalo ngathi kwekhathazeki nginoyisho kanje inkosi uyaphuma kuwo unoma waphonsa izale zakhe wangibamba ngasedelweni wabheka phezulu kumyeni wakhe wathi sithandwa akunokothi kube iphutha wathi akunokothi kube iphutha intombazane ayizange iguquwela ncane ngathi kulungile noma uyazi ukuthi bengingeke ngikutshele lokho manje ngaphandle kokuthi ngikubonile nonkulunkulu ngeke acamba amanga niyabo ngaphuma esibhedlela ngangena emotweni yami uqobo bahlala futhi cishe amahoro amabili kusukela lapho ucingo lwalukhala nje ngenkathi ngikhuphuka ngivele kumnumzane Hood ezansi ngezansi futhi kwakungubaba wakhe wayekade ezocingweni yena wathi futhi Branham ngilokuthile ukuba ngikutshele khona wathi ubungakahambi imizuzu engamashumi amabili waze wasanguluka ngokutshelekile futhi uxilongwe yibo bonke abasebenzi abangodokotela simise ekhaya ekuseni futhi manje nebo manje ucile ethembelekele manje kukhona besilisa nabesifazane lapho abavele eJeffersonville lapho abaziyo ukuthi leyo ndaba iyiqiniso uma uphakathi lapho kule ntambama phakamisa izandla zakho bangaka abazi leyo ndaba na yebo niyabo zonke waziyo ukuthi kuyiqiniso iqiniso ngokuphelele manje kwabuyini na nelelelekazi elincane lasebenzisa lowo mbono njengoqobo kokugcina. Yabo unakho kukho konke ufanele ube nokuthile ongabophela kukho. Futhi bengilokhu ngisebenzisa izwi likaNkulunkulu ngoba yikho enye insika yokubophela engiyaziyo enkulu kangako ngoba kodlula kukubili amazulu nomhlaba, kwasho uJesu, kepha izwi lami alisoze lehluleka, insika yokubophela injepho. Manje uPawulu wayenempilo egxile kuKristu, yena lokho ngokuthi uKristu wayenuqobo lukaPawulu. Wayekade kuthisha omkhulu uPawulu wayekade enguye wafundiswa ngaphansi kukaGamaliyeli futhi wayengumfundisi omkhulu owakhe ngaphansi kwehlelo lesendlalelo sakhe somfarisi futhi wafundiswa wafunda futhi wayenesindlalelo esihle kakhulu. Ngiyacabanga lapho esemukela umoya ngcwele futhi wehlele kibhinje eminyaka emithathu, ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi lapho athatha khona umbhalo futhi wawuqhathanisa isambulo ayikade naso ukuze abone ukuthi laleqinisile yini. Futhi niyayazi incwadi enkulu edumile yamaHebheru, akekho omunye owayengayibhala ngaphandle kukaPawulu ngoba wayazi ukuthi kanjani lezo zifanekiselo nezinto ezifuziselayo. Yeka isifundo esihle pho. Futhi manje uPawulu wayehlangana noJesu ngolunye usuku, wahlangana naye ubuso nobuso endleleni yaseDamaseku ngenkathi wayehla ukuyohlupha amaKristu. Isixhwanguxhwangu esikhulu sisongela izinsongo ezinkulu nokwenza izinto ngokumelana nebandla likaNkulunkulu elenza inhlekelele yalo, ngisho nokulishushisa kuze kube sekufeni. Futhi ngolunye usuku emgwaqeni owehlayo, isizathu sokuthi wayenalempilo egxile kuKristu kungenxa yokuthi yena uqobo, manje ebeka eceleni imfundiso yakhe, yena uqobo wahlangana amathupha noKristu. Futhi kuphela kwendlela oyoke ukwazi ngayo kumazi ingukuthi uhlangabezane naye. Niyabo, manje ukwazi yena ngokuphila, hayi ngisho nokwazi izwi lakhe lilihle njengoba lingaba njalo, lokho kufanele wazi yena, ukwazi yena ngokuphila. Futhi uPawulu wayengakabi naso lesi sehlakalo kwamanje, futhi wathi indawo eyodwa lapha, impilo engiyiphilayo manje, ukhombisa ukuthi wayephila impilo ehlukile ngesinye isikhathi, impilo yakhe yayiguquliwe. Futhi lapho impilo yakho iguqulwa, ikwenza wenze izinto wena ngokuvamile obungeke uzenze, futhi kukwenza usho izinto obungeke uzisho ngokwejelekile. Umuntu onempilo egxile kuKristu. Ngani uPawulu wama phakathi kwabantu lawo maJuda nokuyini okunye, waye ucezwane lulodwa lokwesaba ngaye, wayazi ukuthi wayekholwe ngubani, futhi wayeno ukuphila ayengeke neze akwenze ukube wayengatholanga kuthile okwakungokwakho ngoqobo futhi kwakumgxilise kwehange. Ngiyacabanga noma yimubi umKristu ufanele abenga leyo ndlela lonke ikholwa, wena ufanele nanini. Ngiyacabanga ikakhulukazi abefundisi abafanele neze bazame kungena epulpiti baze bahlangane noNkulunkulu kuleyo mihlabathi engcwele lapho kungekho sazi sefilosofi esingaku khaza sikususa, uhlangane noNkulunkulu futhi uyakwazi, futhi akukho lutho oluyoke lukufihlele kude nawe. Manje sinezikhathi lapho sinomfundazo omkhulu futhi akukho lutho okumelene nalokho, kulungile, kepha konke lokho kuhamba kahle. Kepha wena amathupha ufanele uhlangane noNkulunkulu endaweni okungekho noyedwa ongasonta noma yibi imibhalo. Wawukhona lapho, wena nguwe owahlangana naye, waba nesehlakalo sakho, uyamazi yena. Niyabo, ngicabanga ukuthi wonke umfundisi kakhulukazi nalo lonke ikholo kufanele kuthathe le ndawo lesi sikhundla uhlangane kokuqala noKristu mathupha, futhi kukwenza wenze izinto njengoba ngishilo ukuthi ngokwejwayelekile ubungeke ukwenze, kukwenza usho izinto ubungeke uzisho ngokwejwayelekile. Noma kunjalo kuyinto ogxile kuyo noma oboshwe kuyo, kuyinto ethile yaziyo njengoPawulu ukuthi wena uhlangane nokuthile kwehlukile kunalokho wake wakubona empilweni yakho. Niyabo, kufana nomkhumbi nje, niyabo, umkhumbi unoqobo, futhi lelo qobo lomkhumbi uyihange. Manje lapho lo mkhumbu usemanzini azanyazanyiswayo lapho ungaphonsa khona kalule edwaleni noma waquma noma ushaye phansi lapho amanzi awajulile ngokwanele futhi ukugubha kwamagagasi okukhulu kukhuphuka kuyokhahlameza umkhumbi kuwukhumbukele kufanele kube ngamanzi ajulile anele ukuntantiza kungenjalo amagagasi ayowukhumbukela Futhi mkhumbi nehange lawo amakhulu amathana amakhulukazi ensimbi ewawisayo ensimbi futhi uyaphansi phansi uzoshaye phezu kwasebe lolondlekazi kwenye indawo esiqongweni sentaba futhi lelo hange likhulu liyadonsa njengoba amagagasi enyakazisa umkhumbi uze ushaye imikhonto yawo emikhulu edwaleni futhi lapho umkhumbi unoqobo ugxuliswe ngehanga amagagasi angawuze mazamisa ngapha nangapha kodwa noma kunjalo lowo mkhumbi ungaba njensingo kuphelele lapho ugxiliswe khona ngehange ngoba liwuqobo kuwo futhi uma uKristu enuqobo lwakho uboshelwe kuye ngaleyo ndlela ngendaba ukuthi uthini omunye umuntu ukuthi ukuhlushwa kuba nzima kanjani ukuthi isivunguvungu sibonakala sinjani ukuthi kubukeka kungenakwenzeka kanjani kukho ukuba kwenzeka Uma kukhona kwenzekile kuwe ukuthi uKristu uba uqobo lwakho noma yisiphi isithembiso esiseBhayibhelini siba uqobo lwakho Uma ugula futhi ukhulekela ukuphulukiswa bese kuthile kuba yilokho kushaya leso sithembiso eBhayibhelini nginakho akukho kuzokudedisa kukho Ngiyakumbula indaba imizuzu yembali edlule yena lekazi lincane na lowo mbono wawuluqobo lwalo lalazi ukuthi kwakungakaze kwehluleke ngakho ke kwakuluqobo lwalo ukube belingajola uNkulunkulu ukuba phendule futhi athi sekuphelile akunendaba ukuthi uDokotela utheni kwakuluqobo kwakugxiliswe ngehange phansi ngokoqobo Futhi wesilisa noma wesifazane kwifilosofi nje noma ukujoyina ibandla noma into enjengaleyo awukakagxilisi okwehanga namandla. Wena ungathatha incwadi yakho ilethe isuka kwelinye ibandla iye kwelinye isuka kwenye indawo iye kwenye kepha uma nje uthatha uqobo lwangempela uKristu uzigxilise okwehange kulokho akwenzi nemuphi umehluko ukuthi yini ezayo noma ehambayo usalokhu ugxiliswe okwehange phansi futhi okudingwa ngumKristu namhlanje kulonyaka we-athomu nalesi sikhathi sokungaqiniseki udinga ukuthile ngaphandle nje kwezehlakalo zoku ujoyine ibandla udinga ihange uqobo olwaziyo ngoba amandla azohluleka nabantu bayohluleka kepha uKristu angehluleke yena ulukuqobo ekholweni futhi uma uKristu eluqobo lwakho uboshelwe kuye futhi uma eluqobo lwakho futhi wena uboshelwe kuye khona ke uboshelwe ezwini Manje lokhu kusho ukuthi sineqobo lufanele noma khabo niyabo Uma ungafunda kulowo mpalo ukuthi izo Kristu akumisa noma wasithi uma kuba sikwenze futhi ngenxa yokusonteka okuthile uma uthile engakutshela ukuthi lokho kwakungokwabafundi noma omunye umuntu bese ke ungabambeleli kulokho khona uKristu akasilo uqobo lwakho lowo umuntu okuhole wakukhiphela endleleni uluqobo lwakho Kodwa uma lelozi uKristu lisabambile niyabo khona ke uluqobo lwakho akufanele sivumele noma yini siphambukise endleleni yezwi Yabo abanye babo namhlanje kuzojola kakhulu kunaninini lapho izinsuku zidlula ukuthi sizobona abantu abanalokho njengoba uJesu asho isimo sokumesaba uNkulunkulu futhi nje isimo esiza kuso sibe nakho kuma-Methodist nama-Baptist kanjalo njalo iminyaka futhi manje sekunyelele kwangena kuma-Pentecostal Futhi okuncane, ngenkathi uNkulunkulu enikeza umuntu umoya ongcwele, wamisa ngobuso bakhe bubheke ngaseKalvari, nezwi liphambi kwakhe. Manje izimpande ezincane zizovuka kulowo mgwaqo omkhulu, zingene futhi zizungeleze lowo muthi, futhi ucabanga ukuthi imsulwa kakhulu, kodwa into yokuqala uyazi, ikubambile kangako ize ikudonse ngendlela engafanele, ikwenza wencike ngendlela engafanele. Kanjalo namafilosofi nezinto, kungene phakathi kwethu ukuze kuqale ukusidansela ngasezweni. Wena athatha inkemba kaNkulunkulu esikada kwezombili bese usika uzikhulule kukho konke futhi uhlale ngoku lelozi ngoba lokho ukugcina lolo uqobo kulo lonke ikholwa. Futhi uma wesilisa noma wesifazane egcwaliswe ngomoya ongcwele inhliziyo yakho ngaphakathi kwakho izochizelela zonke izithembiso zikaNkulunkulu ngo-amen. Kunjalo? Manje uma umunye kutshela izinsuku zezimangaliso sezedlule akukho kuthiwa kuphilisa kukaNkulunkulu umbhaphathizo kamoya ongcwele wawungowomunye onyaka. Futhi-ke phenge ebhayibhelini bezokufunda lapho uPetro asho khona ngosuku lwePentecoste lapho bonke bahlabeka ezinhlizweni zabo futhi bathi kuye, madoda abazalwane, siya kuthini na? Yini esingayenza ukuze sisindiswe na? Manje uma kujoyina ibandla bekungaba yilokho akusho, bezothi kumele uthole umzimba futhi ujoyine ibandla. Awu yabo, kwakunokunjalo, kwakungekonto njalo ngalolo suku. Ngakho-ke ubanikeze izithako zobuthi nokusetshenziswa kwawo ngo sokukudingayo, wabatshela ukuthi kumele benzeni nokuthi kungaba kude kangakanani. Wathi phendukani, yilolo lalo nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwesono futhi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isethembiso ngeseni nesabantwana benu nakuba abakude nabaningi iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Manje-ke kukude kangakanani na? UJesu wathi kuMarko 16, hambani niyezweni lonke futhi lishumayele ivangeli kuzo zonke izidalwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, yabo? Kude kangakanani na? Ezweni lonke kuzo zonke izidalwa. Ivangeli linjalo futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela yilowo nalowo okholwayo. Bayakukhipha amadimoni ngegama lami, bakhulume ngezilimi ezintsha, noma baphathe izinyoka, noma baphuze okubulelayo, bekungeke kubalimaze, babeke izandla kwabagulayo, bayakusinda. Manje niyabo, ufanele luthole lelo qobo, lokho kuthize okuyikho ngempela, lokho okukukhomba noKristu nezwi lakhe. Yebo, izwi linguKristu, futhi ufanele uqiniseke ukuthi ungathi amen kulelo zwi, noma uqobo lwakho luyiphutha. Ulwakhele phezu kwesivumukono esithile. Wena uthi, ngiyamkholwa uKristu, kodwa angiyikholwa leyo nto. Ngiyamkholwa uKristu, kodwa angikholwa lokhu. Khona-ke uqobo lwakho alulungile. Uqobo lwakho lusesivumweni khona esithile, futhi hayi kuKristu, ngoba uKristu uyizwi, ufana nenkanyezi yasenyakatho, futhi unjalo kumuntu olahlekile. Manje ngiyazingela emhlabeni jikelele futhi ngangise ehlane futhi ngezinye izikhathi enye yezinto ezizedlula zonke. Uma ungabheka phezulu futhi uyayazi inkomba yenkanyezi yasenyakatho iyakuhola uphume futhi indoda olwandle futhi lapho isizwe lahlekile. Uma ingathola inkanyezi yasenyakatho kuphela ingaziqondisa khona-ke indlela ahamba ngayo. Manje ilapho ilahlekile khona, ibheka inkanyezi yezi yasenyakatho. Manje ezinye izinkanyezi ziyaguduka, kodwa leyo nkanyezi yasenyakatho ima ngo enkabeni yomhlaba. Akule ndaba ukuthi umhlaba ujikela kuphi, leyo nkanyezi yasenyakatho ihlale injalo, ikhomba ngasenyakatho. Iyona nkanyezi eqinisile kuphela. Ngiyaqonda ukuthi sinayo yileyo nkanyezi impela yasenyakatho. Manje ikunikeza inkomba futhi lokho Kristu ayikho kuwe. Uma ufuna ukuya ezulwini, uma ufuna ukusindiswa, uma ufuna ukugcwaliswa ngomoya, uma ufuna kufana noKristu, uKristu uyinkanyezi yakho yasenyakatho. Uma ulahlekile ungazami ukuthatha isivumo khono, uyinkanyezi yakho yasenyakatho, uyindlela yakho, uyinkomba yakho. Manje-ke uma umjaja njengenkanyezi yakho yasenyakatho, lokho-ke kubeka ngokuphelela umoya ongcwele inkombandlela yakho. Amen. Umoya ongcwele uyinkombandlela yakho, kanti inkombandlela izokhomba kuphela enkanyezini yasenyakatho. Futhi uma unombhaphathizo kamoya ongcwele ingakukhomba kuphela kuKristu, futhi uKristu yizwi, leyo yindlela yokuthola indlela yakho ephindela emuva. Niyabo? Ungeke ubheke phezulu lapha bese uthi lena iyakhanya, nenkanyezi iyakhanya lapha, futhi emva kwesikhashana sekukwenye indawo. Yabo, ufanele uthole indawo lapho imiswe khona ngokoqobo. Manje uKristu eNkanyezi yasenyakatho nekombandlela njalo ikhomba ngaleyo ndlela. Futhi uma usindiswe ngempela, ngempela, ukuphela kwendlela ongasindiswa ngayo ingoKristu. Futhi umoya ongcwele uyinkombandlela yakho uzokuholela ngozini. Niyabona ukuthi kuqonde ukuthini na? Manje lokho kuhle kakhulu. Futhi izwi noKristu bamunye, obabili bayafana, bayafana. Ekuqaleni uJohane ongcwele uqala. Wayengulizwi, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Uma enkanyezi yakho yasenyakatho, yena-ke uba uqobo lwakho. Lena yindlela ende ukufika, lokho engifuna ukukusho. Kepha nizokuqonda mhlawumbe engizama ukunilethela khona. Ufanele kube khona uqobo empilweni yakho. Ufanele ube nalo ndawo-ndawo. Futhi nonke ninalo olulodwa. Awukwazi ukuqhubeka ngaphandle kolulodwa. Ufanele ube noqobo. Kwakukhona isikhathi lapho owesifazane izwi lakhe mayelana nendlela yokuziphatha etafuleni laliwuqobo eMelika. Ngicabanga ukuthi igama lakhe kwakungu-Emily Post uma ngingaphosisi. Futhi noma yini ayisho ngokuziphatha kwasetafuleni, uma ethe ufanele udle ngeyakho, yidla uphizi wakho ngomeze, lokho kwakuyilokho-ke, kwaba yilokho-ke. Futhi ngani na? Futhi uma ethe yidle inkukhu, uvele wayicosha ngezandla zakho wabe usidla. Akunendaba ukuthi noma ubani ukubuke kanjani, ubusemqeni ngqo. Niyabo, ngoba lolo kwakuluqobo, wayeluqobo lendlela yokuziphatha etafuleni. Kunjalo, noma ngabe yini leyo eyashiwo yilowo wesifazane kwakuyilokho-ke. Kwakukhona isikhathi lapho eJalimane, lapho u-Adolf Hitler wayeluqobo eJalimane. Akunendaba ukuthi noma ubani wathini, uHitler wayeyizwi lokugcina. Lokho uHitler akusho kwakufanele kwenziwe, leyo kwakuyindlela yakhe yokukwenza. Futhi noma ngabe bangaki abanye babo ababecabanga noma yini ngakho, uHitler waba yizwi lokugcina, wayewuqobo. Kwakunesikhathi lapho uMussolini wayeluqobo laseRoma. Kwakunesikhathi lapho uFaro wayeluqobo laseGibhithe. Noma yini uFaro ayishoyo yayifanele yenziwe. Kodwa nebo, konke lokho kwakuluhlobo olungalungile loqobo lwangempela. Bona behluleka ngamunye wabo. Lime eGibhithe kungekudala ngangicabanga ngesikhathi oFaro abahlala ngaso ezihlaleni zabo zobukhosi. Futhi niyazi, ufanele umbe phansi amafiti angamashumi amabili emhlabathini ukuze uthole lapho kwakukhona izihlalo zabo zobukhosi. Niyabo? Oh, lokho bekungaba uqobo njani? Lubhubhile futhi alusekho. Futhi abantu ababethembeke kulolo hlobo loqobo babhubha kanye nalo. Futhi baqhubeka. Ngani na? Lalwenziwe ngumuntu. Futhi yonke into eyenziwe ngumuntu iyobhubha nomuntu. Kepha kukhona uqobo olungeke lubhubhe. Lelo yizwi laphakade likaNkulunkulu. Alisoze labhubha, ufanele uhlale nalo. Manje siyaqonda ukuthi sinoqobo lapha. Siyaphuma lapha futhi sibe necala. Futhi ungena enkingeni iphandle lapha. Futhi necala lapha edolobheni. Bangalidlulisela kwezinye izinkantolo kanjalo njalo. Lingagcina selifika enkantolo ephakeme. Kepha izinqumo zenkantolo ephakeme sinuqobo. Lokho kuphela kwamacala. Ungaqhubekela phambili kangako. Leyo yinkantolo yokugcina, inkantolo ephakeme, futhi lolo uqobo. Manje ngezinye izikhathi asivumelani nazo, futhi noma asizithandi izinqumo zabo, kodwa ngokufanayo nje uqobo, ngoba isizwe siboshelwe kulo. Niyabo ukuthi inkantolo ephakeme ithini? Ngokunendaba uma ngithe banephutha, lokho akukwenzi kube okuyiphutha kulesi sizwe, baqinisile. Noma ngabe isinqumo sabo si yini kulungile. Uqobo zifanele sibe nalo uma belungekho ndawo-ndawo. Icala belingasoze laphela, kodwa kufanele kube khona ndawo-ndawo ukuthi lelo cala lifinyelele isiphethweni salo. Futhi lokho kusenkantolo ephakeme, noba ngubani uyakwazi lokho. Seliqediwe lapho selidlula enkantolo ephakeme, benza izinqumo. Lokho kuyaxazulula, lokho kuphela. Ayikho enye indawo ongaya kuyo, ngoba leyo inkantolo yabo ephakeme kunazo zonke. Kukhona ufanele ube noqobo ufanele ube noqobo enkantolo sifanele sibe noqobo emdlalweni webhola ngabe ubukwazi lokho na umdlalo webhola ukwazi ukusebenza kahle ngaphandle koqobo futhi lolo kunompempe manje kwesike sikhathi thina asizithandi izinqumo zakhe kodwa ke lulu luqobo uluqobo noma kanjani Uma akulendi aba uma sifuna ukusho nabanye bathi ukuthi belishayiwe noma bekuyibhola futhi yena uthi lishayiwe yilokho ke Musa kuphikisana naye ulapho uluqobo kulowo mdlalo webhola Ngoba umethishaya wena ukaqobisana ungaphonsa isiqobo sakho lapha futhi usibhikishele kodwa lishayiwe noma kanjani amen Manje ake sicabange umzuzu nje ukube bekungekho nompembe emdlalweni na hlobo luni lokuqobisana obekungaba yikho na bekuyoba inxushunxushu konke wena ubungeke udlale lo mdlalo ngaphandle kokuba noqobo kuwo imidlalo ifanele ibe noqobo futhi uma imidlalo ifanele ibe noqobo kuthiwani ngempilo na ifanele ibe nendawo yokuphumula futhi wonke osazofa lapha kule ntambama unoqobo lwakho ndawo ukuphelela okungokwakho lelo igama lokugcina qaphelani uyobani ukuqobisana lakho konke kulo mdlalo webhola konke bekungaphethela encushinxushini wena uyazi ilambe libomvu liwuqobo esiminyaminyeni sezimoto kepha kuthiwani ukuba ilambe libomvu alisebenzi Ezina uthiwani kuba ilambo libomvu litimile ngenkathi ufika lapho na oyedwa uthi ngifike lapho kuqala omunye athi ngijahe uya emsebenzini ukhuluma ngojenga lwesiminyaminya sezimoto lokho kumayelana nokuba nalolu daba ngamabandla ethu nezinto ujenge olunjalo ilambo libomvu lifanele licime ndawo Oh ukuqobisana nokuphikisana ngani alisoze la kuqede kufanele kube khona into ethile lapho ukuba ithi wena hamba wena linda kanjalo njalo noma besiyoxofana sonke awu manje ezinkolelweni zethu emakhulwini ethu ayizithupha nokuthile amahlelo ehlukene ya ngicabanga ukuthi sekungamakhulu ezishiyagalelunye manje ezinhlangano ezahlukene kuzofanele kube khona uqobo ndawo Uma ikatolika liqinisile, iprotestani lineputha. Uma imethodist iqinisile, ibaptist lineputha. Uma ipentecostal iqinisile, khona ke bonke abanye baneputha. Futhi kufanele kube khona ukuthize ndawo. Futhi uzokusekela kanjani uma ungathathi uqobo likaNkulunkulu na? Lolo nguKristu. Futhi uJesu wathi kuJohane weshumi nane, ishumi lambili, okholwayo yimi, imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza. Kuliqiniso eliphelele ukuthi uKristu wathembisa lokho. Lelo yizwi lakhe, sifanele sikukhole lokho. Wathi uJohane ngicela isehloko sesihlanu ivesi lamashumi amabili nane, oza amazwi am, futhi akhole ngokuthumileyo, inokuphila kuphakathi, futhi akaye kwahluleleni, kepha wedlulile ekufeni wangena ephileni. Ilolo qobo, ilolo-ke, manje hayi lowo ozenzisayo, kodwa okholwayo. Yabo manje sizofanele sibe noqobo futhi yena uyilolo qobo futhi yena nezwi lakhe bayifana asikwazi ukubahlukanisa yebo uma ilambe libomvu belicimile besiyoba nojenga lesiminyaminya olubi futhi kufanele kube noqobo futhi ngakho ke niyazi sekunjalo namuhla noma kunjalo ikathaze yakho ingukuthi ilokho obukulelo jenga lesiminyaminya lukhulu kakhulu esingene kulo futhi ukuba yindlela yokubuluhlaza yokuzwakalisa kepha nokho niyazi ukuthi yini engizama ukuyisho qaphelani isizathu sokuthi singene lapho kungenxa yokuthi ngamunye wethu uzenzela olwakhe uqobo niyabo sinoqobo olungolwethu ibandla kalinge linoqobo olungolwalo iqembu kalinge linoqobo olungolwalo futhi bathi ngamunye wabo wathi siyiqinise indlela sinakho konke awuhlangene ngalutho nalo usengcosaneni thina siyiqembu elikhulu kunawo wonke futhi abantu bayakwenza lokho lokho ngokuthi wena ubungafanele ukwenze lokho kuze kube kucishe kube njengoba kwakunjalo izinsuku zabahluleli lapho wonke umuntu wenza okulungile emehleni akhe niyabo ucabanga ngokubona kwakhe yena uyakwenza kodwa uyabona awukwazi ukukwenza lokho kunezindlela eziningi ezahlukahlukene niyabo futhi yinye kuphela indlela nokristu uyileyo ndlela futhi ukristu nezwi lakhe yinto efanayo manje niyabo ufanele ube nento ethile esingeza kuyo futhi sithi yiyo le futhi ingafakazelwa ukuthi yiyo yilokho eyikho Yabo, yena ngizinsuku zabahluleli izizathu zokuthi umuntu ngamunye azenzele ngokubona kwakhe lokho abecabanga ukuthi bekulungile ngenxa yokuthi ngalezo zinsuku izwi likaNkulunkulu laliyigugu babengenalo futhi abaprofethi babengekho kwakungekho abaprofethi ngalezo zinsuku ukuma ezwini futhi aqondiswe Israyeli ngakho-ke izwi lalingafiki ngakho-ke wonke umuntu wenza lokho okwakulungile emehleni akhe futhi kulapho-ke lapho fike khona futhi namhlanje abazalwane yabo wonke umuntu ngokubona kwakhe uthi awu manje uma ngifuna ukuthatha umgomo wokwenza othanda kwenziwe kuwe uma ngifuna ukwenza lokhu noma inkolo ethile ngiyakholwa inkolo yami yenza ukuthi nokuthi futhi wena uyakukholwa lokho wonke umuntu uyakukuthola lokho bayacabanga awu ngiya kusona isikole ngesonto ekuseni ngilunge njengawo wonke umuntu awu lokho kuhle usenga kwazi ukuhamba uye kusonto sikole futhi ube holungile lokho kulungile kepha uma ungakakabi nokuthile okuncane kunokuya kusonto sikole omunye wathi ngigcina imithetho eyishumi omunye ugcina usuku lesabatha omunye wenza okunye futhi kuze kuba sisanda kuthola indawo kuze kube yilapho wonke umuntu ecabanga awu benza nje lokho abacabanga ukuthi kulungile kepha lokho akukwenzi kube ngokulungile hayi ngezindlela ezinde akukwenzi sizokuthola lokho emizuzwini embalwa yabo ukuthi akukwenzi kube ngokulungile uNkulunkulu unendlela ibhayibheli lathi kunendlela ebonakale ilungile kumuntu kodwa ukuphela kwayo yizindlela zokufa futhi akekho ofune ukufa lokho ukwahlukana asifuni ukuhlukana noNkulunkulu futhi asifuni sifuna ukuphila impilo ingumcebo omkhulu kunayo yonke ukuthi umuntu angaba nawo futhi manje sifanele sithole ukuthi kuyini ukuphila futhi wathi izwi lami lingukuphila lokho-ke ukuphila esifanele sibe nakho izwi liphila kuwe manje bhekisisani ngikubonile lokhu ekuphendukeni kwami kwasekuqaleni lapho ngangisengumfana nje ngikubonile lokho futhi ngangazi ukuthi ngangidinga uqobo ngakho-ke ngafunde izwi likaNkulunkulu futhi ngabona ukuthi leli zwi lalingukristu futhi ngangifuna lokho kube uqobo lwami ngakho-ke ngamthatha ezwini lakhe futhi ngamuzwa ethi phakathi lapho uma lihlala kimi namazwi ami ekini ningacela likufunayo niyophiwa khona manje isethembiso esinjena pho manje sikuphi namuhla bazalwane na sikuphi na uma lihlala kimi namazwi ami ekini khona-ke ningacela likuthandayo futhi niyakuphiwa khona manje lokho lelo yizwi likakristu uqobo kepha yini na izwi lifanele lihlale kuwe uma nihlala kimi ukristu lezwi lami likini manje-ke singena kanjani kukristu na ngobhabhathizo komoya ongcwele bese-ke leyo yingxenye eyodwa kodwa manje-ke uma nihlala kimi namazwi ami abe kuwe khona-ke ningacele nikuthandayo kodwa nifanele nibe nakho kokubili ukristu nezwi futhi empeleni awunakuba noyedwa ngaphandle komunye kunjalo ngoba yinto eyodwa efanayo ngeke waba noba ngaphandle kokuba nendodana ngeke ube nendodana ngaphandle kokuba nomoya ongcwele ngumoya ofanayo ngakho-ke niyabo wena awukwazi ukukwenza ngenye indlela kunokuthatha uqobo olunikezwe nguNkulunkulu ezimpilweni zethu manje ngiboshele kuye ngezwi lakhe uluqobo lwami futhi ngithole ukuthi kuhle kakhulu futhi kuyigugu ukuphila ngaye manje amabandla amaningi ake nje ngikhulume ngoqobo ebandleni likatolika upapa uluqobo lwabo futhi noma ngabe kuza ini kuhambani okushiwo omunye umuntu okushiwo ibhayibheli lokho akusho lutho ngaba nengxoxisano esikhathini esike side sedlule nompristi wafika ungibuza mayelana ngabhabhathiza intombazane esencane futhi yona yayishade nomfana oyikatolika futhi yayiphenduka ibe yikatolika futhi wangibuza ukuthi ngayibhabhathiza kanjani ngase ngimtshela futhi saqala ukukhuluma ngakho futhi wathi uyazi ibandla lekatolika lalivamise ukubhabhathiza ngokuqinisa kanjalo ngathi nini na wathi emuva ngesikhathi sebhayibheli Ngathi ngabaqonde ukusho ukuthi uyakukholwa ukuthi amaKristu angasekuqaleni njengoPetru, uJakobe, uJohane nabo wayeyikatolika na? Wathi babeyiyo. Ngathi manje-ke ngikumkatolika kakhulu kunawe. Ngathi ngiyikatolika elimfashile endala nebo, hhayi lelo elithatha lo mkhuba omusha wento abayenzayo namuhla futhi bayibiza ngokuthi inkolo. Awathi uyabona uNkulunkulu unikele amandla akhe kuPetru futhi lelo yibandla futhi uNkulunkulu usebandleni lakhe. Ngathi awukumbhalo ebhayibhelini ukusho lokho, azikho isithembiso esikushoyo. Ibhayibheli lathi uNkulunkulu usezwile, kunjalo uNkulunkulu usezwile yizwi liqiniso. Futhi ngabona lapho ebhayibhelini lapho lasho khona ukuthi noma kubani oyakwengeza izwe elilodwa kulo noma asuse izwe elilodwa kulo kuyothatha okufanayo ingxenye yakhe encwadini yokuphila. Manje ngangazi ukuthi lokho kwakuluqobo impela, ukuthi lelozwi lalingenakuguquka. Ngakho-ke ngakwemukela lokho. Ngathi manje Nkosi, ake ngikufihle enhliziyweni yami ukuthi ngiyoligcina futhi ngilihloniphe ngokuzithoba, futhi noma ngabe liyini ngizohamba, futhi wena ngihole, futhi kube uqobo lwami. Manje ebandleni leProthestani, isikhathi esiningi esifundeni esingaphansi kombhishobhi, yizwi lombhishobhi noma liphikisana nezwi likaNkulunkulu liba uqobo kulezo zigejane zamaKristu. Akunendaba ukuthi izwi lithini uma umbhishobhi yesho njalo, lokho kuqeda konke. Umbhishobhi omkhulu waseCanterbury kungenendaba noma ngabe yini amangisi aya kuleli bandla lasesheshi. Akunendaba ukuthi bayokucabangani uma umbhishobhi omkhulu yesho kuthile, yilokho-ke. Hawu, uthi lokho kubi kakhulu, kodwa niyazi manje awume kancane. Singehla ngo ekhaya ukuya ePentecost uma ningathanda. Ngempela ningakwenza, kepha ngiyethemba nje ukuthi uzoshaya eceleni futhi ubone ukuthi ngiqonde ukuthini. Niyabona? Wena uthi nangu umfowethu ogcwaliswe ngomoya ongcwele, futhi yena iNkosi ihamba naye. Awu, hamba ubuze iNkosi uma singakwazi kuqala, uma singamthola. Uphathe hlobo lwini lwekhadi na? Niyabona? Lo qoboke kunelo bandla, kunjalo. Singake sithi amen ngamakatolika nange iPresbyterian kanjalo njalo. Kodwa kuthiwani ngakho uma sekuza ekhaya? Niyabo, sineqobo olungamanga. Akukho lutho oluphakeme ebhayibhelini ebandleni kwedlule ilunga lalelo bandla. Liyibandla elizibusayo futhi umoya ongcwele usebenza kunoma ngayiphi ngendlela afuna ngayo, uhlala phakathi kwabantu bakhe. Kodwa sinelunye uqobo umbonisi jikelelo thile ndawo usitshela ukuthi yini esingayenza, futhi uma ingahambelani nje nalokho abakucabangayo noma into efana naleyo, khona-ke lokho kuphumile, akusikho kukaNkulunkulu. Ohe, yeka ukuthi kuyinto embi kanjani, yeka kushwibeke esingene kukho. Akumangalisi ukuthi siphandle lapha sikhalele imvuselelo, futhi izibhakabhaka sigcwele amandla ePentecoste futhi azikwazi kufika kuwo, kunjalo kungenxa yokuthi singabe uqobo lukaNkulunkulu, kunjalo. Isambulo sikaKristu phezu kwaleli dwala, ngiyakulaka ibandla lami lamasango oyihayitese awayi kulahlula luqobo, futhi izwi likaNkulunkulu liwuqobo lwakhe. Inyama negazi akukwembulelanga lokhu, kepha ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu. Naphezu kwaleli dwala ngiyakulaka ibandla lami, nebo uqobo lwangempela. Kodwa nebo, sithatha enye into ibe luqobo. Uma ihlelo lethu likhuluma ngokumelene nezwi, phela-ke uthathe izwi lehlelo ngakho awufanele ukwenze. Ngizama ukuzenza ngicace ngokukholelwa kwami, futhi ukuvalwa kwalo mhlangano ngizama ukukutshela isizathu sokwenza kwami, futhi ngisho izinto engizenzile ngoba kudala ngathatha uKristu njengoqobo lwami. Ibandla lokuqala ngalijoyina kwaba ibandla leBaptist, futhi ngiyabathanda labo bazalwane, babe kahle. Kepha uma sekufika endaweni lapho engangizokwenza ukuthile okwakuphambene nalo mbhalo, izwi likaNkulunkulu lalingelokuqala ngoba ngangiboshelwe kulelozwi, kunjalo. Akukho lutho olumelane nakho. Ngikathi uDokotela Davis eza kimi futhi wayefuna ngenze into ethize lapho ukuthi ngokwempela kwakungekho ngokombhalo, futhi ngakusa kuye wathi lokho bekungokomunye onyaka, hhayi kwalona. Ngathi ngiboshela zwini wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga nawami abe yiqiniso. Lokho kwakuluqobo lwami, futhi kusukela sekuyiminyaka engamashumi amathathu edlule noma ngaphezulu, futhi ngisesekulelozwe elifanayo, futhi lapho ngifuna ukudlala futhi ngife lolo kuluqobo lwami phezu kwaleso simo ngemukele uKristu.
And now it's not because that it, you want to be different. Not because, this week I've said some very stinging things. And if I did that just to be different, then I need to go to the absolute.
Futhi manje akukhona ngoba ufune ukwehluka akunjalo ngoba isizathu kuleli viki ngikhulume izinto ezithile ezitinyele kakhulu futhi uma ngenze lokho kuze ngehluke nje ngakho ke ngidinga kuye oqotsheni ngidinga ukuphenduka ealtar kepha ungangibiza kanjani ukuba ngiphenduke kanti ngilitshele uqiniso na kunjalo futhi uNkulunkulu usekelile futhi wakukhombisa ukuthi kwakuyiqiniso ngezwi nezwi liphila yabo lokho iqiniso impela manje ngikelesi sizathu ngishilo futhi ngenze izinto engizenzayo kungahle kuphambane nezinhlangano zethu ezehlukene nezinqubo akusikho ngoba ngivune kuchema nohlangothi nomunye noma ngicheme nohlangothi komunye ngoba ngithengisele entweni eyodwa ngikathi ngizindiza noma uKristu eqala kusebenza enhlizweni yami ngahamba ngehlela ebandleni likatolika ngoba abantu bami ama-Irish namakatolika futhi ngiqaphele indlela asho ngayo lokho bekungazwakali kahle futhi ngihamba izindawo ngezindawo futhi ekugcineni wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe awu uma uNkulunkulu esebandleni lakhe yiliphi lelo bandla na nakho awu bathi yibandla lethu awu liphi lona labo bandla ekatolika na uyakhumbula bonke bahlukana nabo yebo mnumzane wonke ehlukile abanye bayashada nabanye abashadi kanti amanye amagreki abanye i-orthodox futhi awu kukhona nje uhlobo oluhlukile lwaseroma abanye bayamamukela upapa kanti abanye abamemukeli niyabo bahlukene nabo yiniphi lelawo mabandla akhona-ke eliqinisile na ungalubeka kuphi noma yiluphi ukhole na uma ungumkatolika futhi ukholwe yibandla pho yiliphi lelo bandla na yiliphi la mabandla enu ekatolika eliyilo na uma nguprotestani wena uthi awu awu yiliphi lawo eliqinisile na i-methodist i-baptist i-lutheran i-presbyterian awu yiliphi eliqinisile na uNkulunkulu uqinisile izwi lakhe liqinisile amanye awaqinisile uma ngabe kunjani inqobo nje uma behlala nezwi kepha uma ushiye izwi khona-ke ushiye uNkulunkulu isizathu uNkulunkulu ubheke izwi lakhe ukuliqinisekisa ufanele alenze libe iqiniso ufanele alenze lisebenze yingakhoni labantu nilambele ivuselelo sekuyisikhathi sokuthi lezi zinto zibe lapha uma wake wangikholwa ukuthi ngazi engangikhuluma ngakho wena kwamukele lokho ngora selifikile manje kodwa inkathazo yakho ukuthi sinoqobo oluningi kakhulu asazi lapho siboshelwe khona amen manje ngizizwa nginokholo ngiyabo kunjalo ngifuna ukukhipha lokho enqubeni yami kunjalo thina sithole izibopho eziningi kakhulu omunye edonsa ngale ndlela nomunye ngaleyo ndlela nomunye emelene nomunye bazi kanjani abantu ukuthi benzeni na futhi umfuthi kamoya ongcwele wehla uzama ukuthola indawo yokunyekaza ngokwakhe phakathi ukuze akwazi ukusebenza izwi ngezwi izwi ngezwi manje nina abantu bephentekostiyali niyakholwa ngenkathi izipho ziqala ukubuyisela ebandleni zombhaphathizo kamoya ongcwele nokukhuluma ngezilimi futhi nahlala ngone lokho nakukholwa lokho manje lokho kulungile kodwa kungani nimalapho na niyabo kungani namalapho na ngenkathi u-israyeli esendleleni eya ezweni lesithembiso futhi ngenkathi ibema ihlalo bahlala lapho iminyaka engamashumi amane futhi uhambo losuku nje kuphela kuzo zonke izithembiso sonke izwe lesithembiso eliphelele futhi abantu bepentekoste ngenkathi bewela ngaphesheya besina futhi bebememeza njengomiriyemu kanye nabo ngenkathi befika ehlane benze into efanayo naleyo umose ayenza namaqhabo u-israyeli ayenza babefuna umthetho umusa wosuvele uhlinzeke ngakho konke kunokuthile ukuze babe nodokotela nama-PhD nama-LLD futhi bakutholile futhi bahamba lapho kwaze kwaba yilowo nalowo kubo wafa kunjalo futhi uNkulunkulu wathetha amadoda amabili wase wathumela kaphesheya uKhalebi noJoshua ngani babeseduze kuphela uhambo lwamamayela ngamashumi amane kwaba yilo lonke ababedingeka baluhambe ngani babekude nje ngosuku noma ezimbili kulo kepha balinde emuva lapho eminyaka engamashumi amane baze bakhipha zonke lezo zinto kubo baze bonke labo bantu bafanya Awu sekuthi akube isikhathi soshintsho manje sizaqala ukuhlela senza yona iphele into eziphume kuye futhi sayibuyisa imuva ngo futhi senza lokho kube yitsika yokubophela nalokho kube uqobo futhi uma bengakukhola njengamashinga lendlela makabonge uNkulunkulu abekho ngisho kukho unhlobo ngakho ke nenzani na lahlala nathula futhi nenza amalungu futhi yini amalungu ayaziyo na phendukele ezwini lika uNkulunkulu futhi babona okuthile kwenzeka lelo yizwi lika uNkulunkulu impela ngani abazi ukuthi baphendukele ngakuyiphi indlela bahamba beyobuza kubhishophi othile noma ikosi elithile yini le futhi yini leyo na manje kungifaka engqondweni yesigajane sezinkukhu zesifukamelisi ngihlala njalo ngizwe lenkukhu yesifukamelisi yona iyothi tshiyo tshiyo futhi ayinamama engaya kuye yakhishwa ngumshini yileyo ndlela iningila labo abashumayela ingane lolu suku abakhishwa ngalo umshini omkhulu bempongoloza ngoNkulunkulu futhi abazi ngisho ukuthi into yini wayenguye ngokuphelele wayeboshelwe kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wayeyizwi futhi uNkulunkulu wakufakazisa ngaye niyabo kepha silapha-ke namuhla niyabo sinoqobo oluningi kakhulu futhi hhayi uqobo oluyilona lona niyabo yinye kuphela indlela futhi leyo nguJesu uJesu wathi ngindlela futhi uJesu kake lezwi yinto efanayo futhi manje uNkulunkulu uprofethenga lezi zinsuku zokugcina ngalokho okufezekayo wathembisa lezi zinto ngezinsuku zokugcina uJesu wabathembisa njengasemihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu yonke imibhalo ayithembisa ngezinsuku zokugcina futhi siphila ngqo kulesi sikhathi futhi uNkulunkulu umoya ongcwele uhamba phezu kwabantu futhi into kuphela ofuna ukuyenza ukusina emoyeni futhi ukhulume ngezilimi yilokho kuphela okwaziyo ngakho yilokho kuphela imbewu isitshaliwe esikuthi ingayivangeli eligcwele litshalwe enhliziyweni ekugcwele ngamandla ekugcwele ukuletha uqobo olugcwele yinto ndaba na ngabe honke wacabanga ngalokho u-israyeli akwenze ehlale lapho na bashadelwa ngabafazi bakhulisa abantwana nezitshalo kanjalo njalo banga izingane futhi bambela abafileyo futhi bashadisa abancane uNkulunkulu wababusisa futhi baphumelela kepha babesengaphandle kwezwe lesethembiso futhi leyo ndlela iphentekostyala engayo namhlanje eminyakeni ngamashumi amane edule bungeke ukucabange unyoka noyihlo babeyobana majaqamba kube bebecabange ukuthi ubungene kulolo hlobo losimo labo bantu bakudala babebopheleke kulelo qobo futhi babambelele kulelozi kungakhathaleki okwakuyikho alikho ihlelo amakhosa amatshetho ezifunda noma ababhishobhi abazobatshela noma yini ngakho bahamba ngomoya futhi baphuma benze izimangaliso futhi benze izinto babenemihlangano yase-Azusa Street beyo yonke indawo imihlangano ebanjela ngaphansi komphemo wenziwa ngezinti futhi awu awusakwazi ngisho nokuthela amadoda ekhoneni lomgwaqo ukuba afakaze wo niyabo yini esinayo na into efanayo u-israyeli aye nayo manje wavuka umfo lapho ngesikhathi sokuphela futhi waqala ukukhomba ngemuva kweminyaka engamashumi amane kukhona izwe lonke eligcwele izibusiso phezulu lapho lakho konke isizathu uyihora la selifikile ukuthi uNkulunkulu wayezobawelisa ihora selifikile manje ukuthi ufuna uthola ibandla lime ngomumo ngizokusho lokhu ngezwi lesiprofethe ngiyethemba angikusho egameni lenkosi kodwa ngikholwa ukuthi lokhu kuliqiniso uthwitho niyobe nikhuluma ngothwitho lapho uthwitho lungasekho isikhathi eside ya niziyobe nithi makabanga uNkulunkulu uthwitho luyeza seluvele seledlule akashonga yini uJesu ngoJohane na kungani ababhali bathi uJohane kuqala noma wakusho kanjani ukuthi u-Eliya umele kufika na wathi usevele ufikile futhi anizange nikwazi kepha nikwenzile impela nje lokho atheni yokwenza ngelinye ilanga kuyofika ukwahlulelwa phezu komhlaba futhi into yokuqala niyazi niyothela abantu lapha befuna uhlwitho futhi basebehambile kudala kuyoba njalo ngengcosana yena wathi njengasemihleni kanowa kuyakuba njalo kuvelekwe nodana womuntu njengasemihleni kaloti sicabanga ukuthi lesi sigejane esikhulu esikhulu samasosha angabalulekile empini lapha umlotha uyathoma kuyahamba kuzohamba kuphela uma kunokuphila kukakristu kukho ngoba uNkulunkulu uzokuvusa kunjalo kuyoba khona uhlwitho niyacabanga abantu ababili noma abathathu lapha noyedwa uyaphezulu lapha futhi kwenye indawo omunye avela nyamalale nicabange ukuthi ubalekile ekhaya bona kungcono baqaphele kungahle ukuba sebehambile nifune uhlwitho futhi seluvele vele soledlule manje lokho akuphikisani nezi cha bakuphikisani ufika njengesele busuku niyabo bayobe bengasekho ngaphambi kokuthi wazi uNkulunkulu beka amandla akhe akhe amakhulu phandle ebandleni futhi akungenisi iqembu elikhulu kakhulu uthatha indanzana ungesabi mhlawumbe omncane kuyintando enhle kayihlo nina enibambelele oqobweni lokho kunjalo nesiqinisekiso sokuthi uNkulunkulu usebenza kukho ngakho-ke niyabo siphila esikhathini esisabekayo futhi yilokho leyo kuncindezi ingaphezu kwebandla awu ufuna ukubona into ethize ufuna ukubona okuthize kodwa manje uNkulunkulu angalibuka kanjani izwi lakhe ukuliqinisekisa nomuntu engalikholwa lelozwi futhi angalamukele enhlizeni yabona ilanga lingakhanya kanjani phezu kweqembu futhi liyiphilise lapho ingenakho ukuphila kuye na kufanele kube yimbewu ehlonyeliwe ngakho-ke isivumo khole siyahlanyelwa ukwenza amalungu amaningi kodwa izwi lihlanyelwa ukwenza abangcwele lenze amakholo kunjalo uNkulunkulu usebenza ukwenza amazwi akhe uyaliqaphela ukuliqinisekisa yebo mnumzane manje impela ibandla likatolika lithatha ihange la abo inkanyezi yabo yasenyakatho nangokuzuza ngempumelelo kwabo futhi ilokho kushiwo nguphapha kungukungahluleki ekupheleni kweRoma kwebandla likatolika amaprotestani ubhishophi isivumo khole sithile lokho kuphambene nesivumo khole sethu ukuthi abanye babo bamelene nezinto ezehlukene izinkolelo zabo zehlelo nokunye nokunye liyazi ngiza sengathi uPawulu washo lapha ngibheka umbhalo kwizenzo zamashumi amabili nane wathi akukho nakunye kwalokhu okungishukumisayo amen kani na ngoba wayexiliswe kwehange wayenoqobo selokhu ngingahlakale naye endleleni ebheke eDamaseko uma bengingakhuluma noPawulu wangijikisa wangiqalisa ngendlela kuyiyona yona ngangivumile ezwini wangibuyisela ezwini yebo mnumzane lalelani ngizizwela ngaleyo ndlela nami ngizokuthi noma yimuphi umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu othanda uNkulunkulu futhi othanda izwi lakhe uNkulunkulu unenhloso kulokho uNkulunkulu wayenenhloso ngokujikisa uPawulu akashonge yini ukuthi ngizobonisa kuye inkazimulo yakhe na uNkulunkulu wayenenhloso ke kathi yengizindisa ngizimisele ukwenza intando yakhe unganezeli kulo noma ususe kulo isambulo sama22 vesi leshumi lesishiyagalolunye sathi noma ngubani oyokwenza ingxenye yakhe yosuswa encedini yokuphila ngizimisele ukunganokothi ngengeze into eyode ngeyombono wami siqukulelozwi ngizimisele ngokulifunda njengoba linjalo nje futhi ngicela uNkulunkulu ukuthi angivulelelona enhlizeni yami bese ngilemukela ngisebenze ngami Nkosi ukuze abanye bengabona kwangathi ngaba nosawoti lokujile kwangempela ukuze abanye bengabona yabo mnumzane manje uma eluqobo lwethu angeke kwaba khona olunye uqobo angeke waba nakho uthi awu ibandla lami luqobo lwami isivumukolo sami siluqobo lwami uma uKristu eluqobo lwakho uyalikholwa izwi likaKristu ayikho enye indlela yokukwenza wena uyazi ngicabanga ngesikhathi angizindisa ngazo ngizokutshela ukuthi kungani ngimi ngendlela engimi ngayo kuke sikho kwehluka ngizicacisile kulokho ngiyethemba ngicacisile kepha ngingekathi uKristu engizindisa kwakukhona izigidi zabantu bephuthaphuthaza esonweni ngesikhathi engisindisa wayenenhloso yokukwenza wayenenhloso yokungisindisa uvele wabona ongazi ofana nami futhi ngandlela thize noma enge lapho kwakukhona inqwaba yamadoda ahlakaniphile amadoda anekhono ngokwengeziwe amadoda abengakwenza mina lapha ngingenalo ngisho ibanga lesikhombisa lemfundo lapho kwakukhona amadoda afunda esikoleni futhi athole iziqu nodokotela bezoba uNkulunkulu nefilosofi nokunye nokunye kodwa ngenkathi uKristu engisindisa wayenenhloso ngokukwenza noma wayengasoze akisindise lalelani bazalwane ngiyanithanda futhi ngiyakwazi lokho kodwa ngizimisele enhlizeni yami ukuthi angisoze kahle ehlakulelozwi ngizohlala khona lapho yilolo uqobo lwami ebengiboshelwe kulo yonke le minyaka manje wayenenhloso kukwenza kunjalo futhi ngihlose ukubona leyo nhloso eqhubeka ukuhlala nalelozwi kungezikho ukwehluka kungezikho ukwedelela kodwa ukwethembeka nokuba qotho kuNkulunkulu kunjalo manje niyazi ukufa kukaKristu kwakunoqobo kukho wonke umuntu wayesaba ukufa ngisho nomprofethi omkhulu Jobe abantu abaningi babekwesaba ukufa ukwesaba futhi abantu babe lokhu besaba kepha lapho Kristu efika wasethatha ukufa wakubeka phezu kwakhe waba luqobo kulabo owayesaba ukufa kumaHebheru esibili ishumi nane kuya ishumini nanhlanu wathatha isibo somuntu ukuba afe njengomuntu ukukhokha inhlawulo kepha ngephasika waphuma nesikhetho sokufa nesihogo waye kunqobile uyeza wathi likesabi nguye owayefile nophila kuze kube phakathi futhi uqobo lethu lukuye kunjalo kuye futhi wayeyizwi likankulunkulu eliphelele wayephelele kakhulu kwaze kwaba ngenkathi ekhuluma izwi lakhe ladala lamisa izivunguvuku lenza amaqabelankwane futhi lapheka inhlanzi ngezwi lakhe nje yabo kwakungekho sithikamezo wayephelele kakhulu wathi izwi naye babe munye wayeluthatha lukankulunkulu kujohane wesithathu ishumi lesithupha waveza umzimba ongazalwanga ngemuva kocansi ngaphansi kokuwa kodwa wazalwa ngamandla adalayo kankulunkulu ukuthi unkulunkulu yena uqobo wayehlala kulo mzimba futhi waveza izwi lakhe futhi unkulunkulu kukristu ebuyisele nezwe kuye uqobo yenza uqobo kunoma yiliphi ikholo futhi wayethuleni lakhe lomthwalo wesono phezu kwakhe futhi wakhokha intawulo futhi wavuka ngokusa kwephasika nezithuthulelo zokufa nesihogo kunuqobo kunoma yimuphi umuntu owesaba ukufa ake ngitshe lokho angazi ukuthi mingaki imilayezo okufanele ngiyishumayele ngaphambi kokuba ngihambe kepha uma uyikholwa langempela kunkulunkulu futhi uzelwe ngokusha ungakwesaba ukufa yinto enhle kulezo zonke engenzeka kuwe cishe impela upawulu wathi ngimi ukuphila kungukristu futhi ukufa kuyinzuzo ngempela kuyinto ungalokothi wesaba ukufa kwabasethesalonika besibili siyohlitsha nabathandiweyo bethu ukuhlangana naye emoyeni isithembiso esinjepho uqobo kuyilo ukukholwa kuKristu ukuthi ngibe nenhliziyo yami ithi amen kulo lonke izwe lodini yakhe lokho akushoyo ngiyakukholwa nami lokho ngiyakwazi ukuthi umoya ongcwele uyinkombandlela yami ngoba ingiholela oqobweni lwakhe niyabo inkanyezi yakhe yasenyakatho uye inkanyezi yasenyakatho uluqobo lwami ilanga lami insika yami inkanyezi yami yasenyakatho wo hey yethuke kakhulu kwezinye engizibonayo njalo kukhona kudonsa intambo ethile ofanele uyidonse kodwa kulokhu lapha awudonsi lutho ukuphela kwento yehliselwe phansi kuwe luqobo uKristu uluqobo wethu bheka ukuthi izwi lakhe lehluke kangakanani lelo zibe livela emandule iTestamente elisha nelidala liyavumelana njengeziqephu sebhodi esihlanganiswe okwezisila sejubandawonye akukho okungahlelekile abantu abaningi alo baliyoncwadi lezo zincwadi ezingamashumi ayisithupha lezithupha zebhayibheli ayiloba esikhaleni esihlukaniswe ngamakhulu namakhulu eminyaka oyedwa engamazi omunye futhi kwenzakalani na ungeke wenze izwi elilodwa liphikisane nelinye kunjalo yileso isizathu ngizwile abantu bethi iBhayibheli liyaziphikisa ngizoshumayela ngaphesheya kwe-United States unyaka ngokuqondile futhi ngidedele abefundisi bathathe iminikelo futhi banikeze nina nonke uma ningangikhombisa lapho izwi likaNkulunkulu liziphikisa khona kunjalo ngenze leso sethembiso iminyaka akekho osasithathile kwamanje qhabo ngoba aliziphikisa isi ingqondo yenu entongomane encane ukuthi nizama kulenza lisho into ethile elingayisho kunjalo qhabo izwi likaNkulunkulu aliziphikisi yena ugu manje amahlelo ayophikisana nelinye leminye bafana nalezi ezinye zikanyezi niyabo ziyontantazi zungeze ngaso sonke isikhathi njengomhlaba ziphendukele emhlabeni futhi zizungeze umhlaba futhi umhlaba ujike futhi uzikhiphe zonke emkhondweni kodwa ikaze isuke enkanyezini kaNkulunkulu yasenyakatho izwi lakhe lapho inkomandlela ikhomba kulo kuhlala kufana njalo uJesu Kristu unguyezo lonamuhla naphakade lolo uqobo leyo ndawo ungabheka lokhu lapha namuhla kulapha futhi kusasa nikholwa okunye okuthile ngosuku olulandelayo sekuphelile ngeke indawo yileyo ndlela kuyantengantenga ngaphakathi nangaphandle ngaphandle nangaphandle nangaphakathi nangaphakathi kanjalo njalo kodwa beka inhliziyo yakho ngowezwini likaNkulunkulu odlula amazulu omhlaba kepha lelo lisoze ladlula ilolo qobo ileso isisekelo siqinile leyo yi leyo inkombandlela yami ukuhamba kwami ngomkhumbi lo ngumholi wami lokho ngubukhanya kwami uphezu kwalolo qobo lwezi likaNkulunkulu ngiboshele lapho phakade naye amen abanye bangeza abafuna ukukwenza lokho kukubo kepha kimi lolu qobo ngifuna lokho kube uqobo lwami kungahle kuguquke kuphenduke kanjalo njalo kodwa hayi izwi lakhe lizohlala lifana njalo uhlala njalo ethembekile ezwini lakhe manje menze uqobo lwakho ngezikhathi zenkathazo yami emuva lapho ngenkathi ngilahlekelwa umndeni wami futhi impilo yami yacishe yathathwa kimi intombazanyana yami yafa mina ngiyikhulekela futhi hemva kokuba ngangisemi kwaqeni imini nobusuku ngishumayela futhi ngikhuleka futhi ngizama ukwenza okwakulungile niwuzwile umlando wempilo yami abaningi benu bawufundile futhi he kufika endaweni ngaze ngabona umkamefa kunjalo nami ngimbambe ngesandla mina ingane yami encane yakhula amahora ambalwa emuva kalokho futhi ngehlela lapho futhi ngakhuleka nakho konke okwakukimi kwakubukeka kufana neshide elimnyama lehlizwe futhi wenqaba kuphendula umkhuleko wami waseke usathaneza kimi wayesethi uyabo ucishe ube neminyaka engamashumi amabili kuphela kudala futhi lapha wena konke okwenzile futhi wena uzilahlile futhi wenze zonke lezi zinto ulahlekelwe yibo bonke ubusha bakho ngokuthi lapho bufanele ube ngaphandle nesikhathi simnandi njengabanye abafo abasebasha futhi lapha ubumi ekhoneni lomgwaqo ukhala futhi ukhuleka ubuhamba ubusuku bonke ngesikhathi ezibhedlele ihora nehora futhi uma sekuze egazini lakho nenyama uyenqaba ukukuzwa ilezo zikhathi engalingakhona kodwa kwenzeka kakhumbula muva nginoqobo nakuba engibulala nokho ngizomethemba akile ndaba ukuthi kuzani noma kuhambani uzikele weze laza Indiana uSam Isla uyeza naye ufikile ejabulekele sewashona manje ecishe iminyaka emibili indoda enhle futhi wayevamisile wayetha komgwaqo ngangikhuphuka ukuyokhuleka phezulu ethuleni lapho nkosikazi nengane babelele khona kwakungemva nje ngqo kukazamcolo ka-37 ngangiqoke iphela amabhuzu futhi ngangikhuphuka ngomgwaqo ngikhala uBill omncane ndodana yami wayesezofa nje naye futhi odokotela babesebevele beshilo ukuthi akukho lutho olunye ongamenzela lona futhi wayenohlobo oluthile lwesifo sohudo ababengena kukumisa ukutheleleka futhi ngangikhala ngikhuleka futhi ngacabanga awu bengisabambelela kuNkulunkulu ngangikhuphuka ngomgwaqo ngikhala ngacabanga ukuthi ngizokwenyuka bese ngilalela ngangivamise ukuhlala phezulu lapho ngokuhla ngasethuleni ngeza ijube elidala lehla lapho futhi licula ngizwa amashoba evunguza imimoya idlula emashobeni njalo futhi kuzwakala sengathi beziyothi unezwe kaphesha komfula balibiza ngelimnandi kule phakade sifinyelela kuphela kulolu ngezinga lokukholwa ngamunye ngamunye sizuza ingosi ukuhlala lapho nabangafiyo ngelinye ilanga basishayele izinsimbi zegolide wena nami ngakima lapho ngikhale futhi ngibheke phezulu futhi ngiyothi kunkosikazi lengane ngithi ngiyazi ukuthi yanilele lapha lana yilabo nje engitshele khona izinsalela engangiziphethe ngezandla zami kepha ndawo ngale mfulani lapho ngakho ke kodwa yebo ngangikhuphukela kuleyo ndawo ngolukisuku ukulungisa phezulu ethineni ngakugqoke iphela amabhuzu ngihamba futhi kwaqhamuka imoto endala ngemva kwami yama kwakungumnumzane Eyes la usigele wezwe wathumela kaphandle kwemoto washosheloza wabe esebuya wangikaxa wathi Billy ngizizwe ngitabukile impela ngathi kulungile mfowethu Eyes la wasethi bengingafanele kimi ungibonile ukuthi ngangikhalisa ngembezi ngathi kulungile mnumzane Eisler futhi wathi ngizokubuza ukuthi ize ndodana ngathi kulungile qhubeka ungibuze wathi ngike ngakubona ume lapho kulelo pulpiti ngaze ngacabanga ukuthi uzofa wathi ngikubona uzila ukudla uze utshiloze ngiyakuzwela futhi wathi ngaphakathi nangaphandle naphakathi nangaphandle mini nobusuku wathi bese kuthi ke umngako nengane phakathi lapho uyabo ubuka lezo zinto wathi usho ukuthi uChrist kuwe manje na Ngathi wena ngumfutane waye yonke induduzo yami ungaphezulu kokuphila kimi ubani nginaye emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na yabo ngilutholile lelo qobo leyo nto ethile ngibambile ngikathi leso siphepho sasiqhubeka omunye wathi kimi wathi ili uyigcinile inkolo yakho ngesikhathi senkathazo yakho na ngathi cha ingigcinile yabo lokho kwakuyikho ngangiboshele kuye emahoreni lapho amandla ami hayiye seko futhi akukho engingakwenza ihange lami igcinwe ngaphakathi kweveli lezwi lakhe ngaleya lapho ngezinye izikhathi angikuqondi ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi yini engenza ngenze izinto engizenzayo na kukhona okuthize okungaphakathi kimi kushaya umthambo kimi angikwazi ukukuyeka ukukwenza mfowethu ngize Phoenix ngelikilanga ngokuzimisela ukuthi ngeke ngigadle futhi kunoma yiphi inhlangano into yokuqala niyazi umbono ugadlile phambi kwami ubusuku bokuqala futhi ngazibona ngiphendukela ngaselwandle ukuthile kungijikisile kungikhombisa ibandla elikhulu kakhulu elidala ibandla elibandayo wathi hlala lapho ngaphambi kokuba uye lapho ohe kukhona engingakwazi ukugwema ukukwenza kuluqobo lungaphakathi kimi kungaphezu kwempilo yami kimi yebo angisakwazi ukuguqula njengoba bengingakwazi ukuguqula umbala wamehlo ami angikwazanga ukukwenza manje ngomusa wakhe ngiboshelwe kuye lowo owasho njengoba enze ezikucukwini zikamose nginguye uMose niyazi wayenoqobo ngesikhathi wayesezansi lapho wayenayo yonke isenze ezenkolo umuntu angaba nayo futhi wazama kanzima wayeyindoda yezempi walunguza kumafasitela futhi ngokukholwa lelelani manje khumbulani ngokukholwa uMose wabheka ihlazo likaKristu njengengcebo enkulu kunamagugu aseGibhithe wayenokukhola kulokho ayekwenza wayekukhola ngokuphelele wayazi ukuthi wayekhuliselwe leyo nhloso kepha wehluleka waphuma ukuyekhulisa izimvu futhi wahluleka kodwa ngolunye usuku emuva kwingemuva lokwatulo wafika oqobweni wafika endaweni lapho ahlakala khona nento ethile yangempela kwakukhonisa ihlathi izivuthayo akafunanga ukuthatha amahlamvu futhi ehlele endaweni yokucwaningela yesayense ukubona isizathu sokuthi ungane ngashanga wavele wahlala phansi ngakuso khumule izicathulo zakho Mose ngizokwehla futhi ngibuze umelusi wami uthini ngalokhu na akazange abe lesikhathi sokwenza lokho ufanele akhumule izicathulo zakhe futhi lapho ezwa phakathi lapho kwakukhona izwi likankulunkulu ophilayo elalikuleso sihlahla nginguye enginguye ngiyasikhumbula isithembiso sami engasenza no-Abrahama ngiyasikhumbula izivumelwano sami futhi ngiyehla ukuba ngibakhulule manje kodwa ke wayenoqobo wayeboshelwe kulokho inqobo nje uma wayephila wamisa ezulwini wayeboshelwe kulelo qobo unindaba ukuthi wathini omunye wasiyazi beqolo wayengadingi noma ngubani ukuba amchazele khona wayelazi wayehlangane noNkulunkulu nephimbo leyo tsike yombilo enkulu yamhola ehlane futhi yathi ngqu ezweni lezethembiso leyo tsike yombilo phakathi lapho yayinephimbo kuyo futhi lelo phimbo laliyiphimbo likaNkulunkulu elaqinisekisa izwi amen ngiyethemba nilele manje Qabelani leyo tsike yombilo yakhuluma izwi futhi yaliqinisekisa ukulenza likhombise ukuthi ucaphune umbhalo ngikuNkulunkulu owenze isithembiso kuAbrahama nginguye Leyo inkinga ngoIsrayeli ileyo inkinga ezansi lapho ngiyasikhumbula isithembiso sami futhi sengehlile ukuze ngibone ukuthi sekwenziwe uNkulunkulu usebenzisa umuntu kuphela ukusebenza ngaye akazi sisebenzisa izinhlangano akayi sisebenzisa imishini wayengakwenza kepha wakhetha umuntu kunjalo wayengakhetha izikanyezi umoya noma yini ukuba ukushumayela ivangeli kodwa wakhetha umuntu akazi guquli yena uqobo uhlala efana njalo wakhetha ikazi ngensindiso imfundo noma lutho kunye oluyoke luthathe indawo yalo ikazi liyindlela efanele kaNkulunkulu yensindiso iqiniso lelo futhi manje ngifuna niqaphele akaguquki ngikathi ekhuluma noMose wathi Mose ngiyakuthuma zansi lapho kodwa ngaphambi kokuba uhambe ngifuna ukufakazisa kuwe ukuthi nginguNkulunkulu wathi uphethele sandathi sakho na wathi nduku wathi iphonze phansi futhi yaphenduka inyoka waphinde wayicosha ya yabuya induku wonke kathi Mose fika endaweni lapho abalingisi bakhuphuka khona bezama ukulingisa lapho ephonse induku yakhe phansi wayisethi lapha Faro ngizokukhombisa ukuthi uNkulunkulu uthe angenzeni ngizophonsa le nduku phansi bese uyibuka iphenduka inyoka kwenzeka ufanele wathi nginabo lapho bafo nami ihlelo lami lingakwazi ukukhiqiza lokho ngakho ke beza futhi bathola abalingisa abathile wenzani uMose na wabakhona lapho ngani wayehlangane noNkulunkulu wazi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu wayenze ingxenye yakhe isikali sikaNkulunkulu sokunyakazake wahlala khona lapho ibhayibheli lathi into efanayo phinde ezinsukini zokugcina ngokuba njengoba uJane noJambe bamelana noMose iceliso niyabo kodwa wamalapho wabeke sebone isandla sikaNkulunkulu sehla naleyo nyoka yaginqa zonke ezinye zazo yake naqaphela ukuthi zaba yini lezo zinduku na zaba sesiswini salenduku eyodwa uMose wawela abantwana bakwaIsrayeli badabula ehlane naleyo nduku efanayo nazo zonke lezo zinyoka ngaphakathi kwayo ngiqagele ngani uyazi ukuthi kungani na ngikathi uMose ihlangana na lezo zihlahla ezivuthayo wazi futhi lezo zihlahla ezivuthayo sathi sazifakazisa ukuthi zinguNkulunkulu lokho kukhanya lotsiko emlilo lokho kwafakazela ukuthi ngobunguNkulunkulu futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyeza kuMose ngoba mbuke ngamandla akhe kudala uMose wacebezela ngaleso sikhathi ngomlilo niyazi ukuthi ngiyaphi manje nazi nayo impela njengePentecoste qaphelani uMose wayenomlilo umlilo wokuMose ngoba noma yini uMose ayisho kwakungeyena uMose kwakunguNkulunkulu ekhuluma futhi wenza isibonakaliso sakhe ngoba insika yomlilo yasuka ezinhlanhleni yase iza kuMose amen. Wo mfowethu uyabona ukuthi ngiqala ukuthini na lowo Jesu afanayo wakhuphuka wabuye futhi ngosuku lwePentecoste ngesimo sikaMoya ngcwele nomlilo kufanele kube phezu kwabantu wenze into efanayo ayenza ngoba wathi kuyokwenza sikuphi na niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na uMose umlilo wakuMose wasuka esihlahleni waza kuMose sizama ukufaka umlilo esithandeni somlilo yilokho konke sinako esikudingayo umlilo kamoya ongcwele leyo nsika yomlilo efanayo yahola uIsrayeli impela. Oh wena uthi manje futhi prenemi bengizokaphela ngalokho manje ume kancane ngikathi uPaulu isazi sasenkole sikhulu esasine nale yesipiliyoni kodwa endleleni eyeDamaseko futhi washaya walahla phansi wabeka phezulu futhi kwakukhona lethi ngombilo wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu wayekubonile kuqinisekiswa eBhayibhelini kwakunguNkulunkulu futhi yena wabambiza Nkosi wathi Nkosi kubani wena na ngingenzani na wathi ngikuJesu lokho wakuxazulula uPaulu wayenoqobo wayazi ukuthi uNkulunkulu wethethemente elidala kwakunguJesu Kristu welisha waxiniswa kwehange khona lapho-ke futhi akukho lutho lufanele lumnyakazise impela wayenezinsinsekiso kungani na insika yomlilo efanayo yehola abantu bakhe baphuma eGibhithe bangena kwa-Israyeli bangena ePalestine leyo nsika yomlilo efanayo yayimi lapho izisho ukuthi nguJesu Kristu waseke azi ukuthi wayekuphi khona-ke wayeselungele ngokushesha nje lapho esephulukisiwe futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele wayesekulungele ukuhamba yaba kodwa wayenoqobo lwahlala naye phambi kuka-Agripa nawo onke amadoda amakhulu angalezo zinsuku nabesifazane wama lapho enxusa izwi kungani na wayazi ukuthi izwi lalinguNkulunkulu ubani obhala incwadi yamaHebheru na uPawulu impela wayephefumule lelo kuba kwenze kodwa kungani na leyo nsika yomlilo eyahlangana naye yayibuye leso sizathu wayekwazi ukubhala leso sizathu uMose wabhala izincwadi ezine zokuqala zeBhayibheli ngoba leyo nsika yomlilo wayezokwazi kanjani ukuthi ukudala kwaqala kanjani na wayezokwazi kanjani ngalaba abanye na ngoba leyo nsika yomlilo efanayo yayibuye eyayisesihlahleni yaphuma esihlahleni futhi yaba kuye futhi kwaqinisekiswa futhi kwafakazelwa ukuthi kwakuyiyo uKora nabo bafuna ukuqala inhlangano emelene nayo kodwa akusebenzanga wehluleka uMose wayenalolo qobo Paul wena ngikubona ufanayo insike yomile ufanayo umoya ongcwele ufanayo uNkulunkulu ufanayo hayi ukuthi ngangikhona noma ngiyoba khona unginguye ehe inkathi yamanje njalo uJoshua wayenoqobo ilapho ahlangana khona noCaptain Enhloko ibuthi yonika Captain Enhloko wakwaIsrael futhi wamtshela ukuba amashe azungeze izindonga babeqiniswe bonke ngaphakathi wonke ukukhuluma ngokuthi kunzima kungena na kunzima ukuba nemvuselelo phakathi lapho ngoba akekho owayezomvumela ngene babevaleliwe bonke kuye kodwa wahlangana noCaptain Enhloko wamtshela ukuthi yenzeni imbathani zonke izikhali zikaNkulunkulu futhi niqhubeke nimasha amen izindonga zizowa futhi lapho abantu bememeza futhi amacilonge betshwa lokho kwakuluqobo lwakhe wangena waqonda emkhankaseni wakhe ngalonkathi khona kanye eJericho impela wayeloqobo izwi lika elivela kuCaptain Enhloko uJohane ngenkathi yesenzizwa futhi wazi ukuthi wayefanele azibeqeshe wayezokotshila umesiya wayenguye wayengazi hlobo ukuthi wayengubani wayekhona ndawo ndawo futhi uJohane wayazi ukuthi wayengeke nje athathe izibiliyoni sasekolishi wayefanele abe noqobo wayefanele abe nokuthile ukuba kube yiqiniso kokuphelele manje bazalwane ngifuna ukunibuza okuthize befundisi kungesiko ukuba ngehluke kungesiko ngokuba ngidelele kepha ukwethembeka anicabanga ukuthi inolu suku kuzo zonke lezi zinqushunqushe siphila kuzo sifanele ukuba siqiniseke ngalento na kunokwehluka okuningi kakhulu uJohane wayazi ukuthi wayefanele aqiniseke ngokuphelele kakho ke akaze aye esikoleni sikayise akukho lutho kwashiwoyo ukuthi wabuyela muva ukuba afundele ukuba umpriest kepha wayehlane futhi wayesehlane waze kwaba ukubizwa kwakhe wayesefika ke nezixoxo zazimi lapho wayeqiniseke ngempela ukuthi uMesiya wayesosukini lwakhe ngoba kwakunguye lowo owagcotshwa ukwethula lo Mesiya ngoba uMalaki wesithathu washo njalo ngizothuma izithunywa sami phambi kobuso bami futhi sizolungisa indlela uJohane wayazi lapho emikhona ubendaba ukuthi bangaki abapriesti ababengathi uqonde ukusho esikhathi sikhuphukele lapha umhlatshelo wansuku zonke kuzoqedwa nyangawo wathi kuyofika isikhathi lapho iwundi likaNkulunkulu liyozofika khona lokho kuzosusa umhlatshelo emodakeni namadevu ebusweni bakhe ukuthi ungabalekela endlini yakho namuhla kwakukhonani yabona uNkulunkulu akekho ezingeni nasebukhazikhazini njengoba sizama kumfaka nathi bantu bePentecostal uNkulunkulu usentobekweni nango lapho ekhona emile mpekeni futhi wayethula yena wathi wayenesiqiniseko kakhulu ukuthi wayelapho wathi kukhona yedwa omi phakathi kwenu eningamazi nokumazi wohe ukusola kunjepho kukhona yedwa phakathi kwenu khona manje eningamazi ngiyazibuza uma bekungazwakala kungukuthuka okungcwele kuba bengimlingiselile komzuzu mhlawumbe ungcono ngingakwenzi oyedwa phakathi kwenu eningamaziyo nizisho ukuthi niyamazi kepha animazi ekolgotha babulala yena kanye uNkulunkulu lowo ababezisho ukuthi babemkhonza babengamazi uJohane wathi kukhona yedwa phakathi kwenu futhi animazi yena futhi kwalungisuku wabuka phandle lapho futhi walibona impela ijuba lehle livele ezulwini lephimbo angekho omunye walibona angekho omunye walizwa kodwa walibona futhi lali uqobo hayi Professor Jones noma omunye umuntu kwakungukuthi lowo engiyakubona umoya wehla futhi uqhubeka kuye kuye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo lokho kungukuqinisekiswa kobuNkulunkulu kukaNkulunkulu kukwenza kanjalo kwakuluqobo kwakungekho kungekho mbuze emqondweni kaJohane kwakulapho ke ngamashinje lokho uNkulunkulu athi kuyakwenzeka nakho lapho kwabakhona ngakho ke lelo juba phezu kwaleyo ndoda ejwelekile lali nali uqobo likaJohane wayazi ukuthi kwakuyiqiniso manje sekuzovala ngokusho lamazwi ambalwa anicabanga ukuthi sidinga uqobo na anicabanga ukuthi sidinga ukuthile okungokwangempela na impela sidinga ukuthize lokho okuthile ongakwazi ukuthi lokhu yikho-ke ubeke izandla zakho kukho lokhu yikho siyabona sizokwenza kanjani na wonke umuntu uthi lokhu yikho-ke lokhu yikho-ke kodwa lokho kufanele kube ngokombhalo impela ake nginikeze nje into encane yomuntu siqu ngaphambi kokuba ngivale mfowethu tate lapho ngithatha ukukhetha kwami ukuthi ngabe ngifuna ukuhlala nebandla le-baptist noma ini lihle nje njenganoma yiliphi noma yiliphi lawo kimi isikhejane sabatoda nje sihlanganisiwe okulungile kodwa lapho kufika isikhathi lapho bekufanele bangitshele khona ukuthi bengifanele ngixekise ezwini manje lokho angenziwanga ngalokho qhabo nebo izwi lingelokuqala nebo awu bathi uma ungakwenzi lokho ngeke usaba yilungu lebandla le-baptist ngathi angikwenzi akusilo ibandla le-baptist elangisindisa kwakungujesu kristu niyabo owangisindisa ungokokugcina kwami ungukuma kwami uluqobo lwami uyizixobo sami sokubophela ngimi lapho-ke manje uma nginento engelungile khona-ke unkulunkulu akasoze kuqinisekisa kepha uma uthole into elungile unkulunkulu kubophezelekile ukukuqinisekisa nakho lapho khona futhi lobo ubufakazi bakho niyabo uma kulungile unkulunkulu kubophezelekile ukukufakazela ukuthi kulungile uma kungalungile azukuhlanganisa lutho nakho ngakho-ke ngiyakhumbula emva kwemvuselelo yami yokuqala ngangisezansi emfuleni ngiphaphathiza ngakhipha umuntu weshumi nesikhombisa umkami intombazanyana imi osebeni ngaleso sikhathi ngangingakaze ngishade nomkami wokuqala osewashona futhi wayelapho-ke osebeni futhi bonke babemi lapho amakhulu namakhulu abantu ya bezinkulungwane ezine noma ezinhlanu mhlawumbe ngaphezulu phansi naphezulu osebeni lomfula kushisa impela ntambama ngojuni ngaphuma emanzini futhi ngathatha umuntu ozongenela ngisho umuntu weshumi nesikhombisa ukumbhaphathiza ngangineamakhulu cishe amahlanu emva kwemvuselelo yami ukubhaphathizwa futhi ngaphuma emanzini nalo muntu ngaqala ukuphakamisa isandla sami ngathi baba wasezulwini njengoba ngi futhi cishe ngaleso sikhathi okuthile kwanginyakazisa ngacabanga kukuphi na ngakalaza wonke umuntu wayekebisa amakhanda abo okude kangangalapho engangingabone khona emuva leyo sebeni kwakukhona wo izimoto nabantu kunqabelene kuzo zonke izindonga lezinto ngaphinde kabheka ngezwe iphimbo lithi bheka phezulu futhi ngakesaba ukubheka phezulu ngangiseyinganyana nje sinesithombe sakho ngathi baba okuthile kwathi bheka phezulu ngehlisa isandla sami lomfo semncane engangizombhaphathiza wangibuka ebusweni wathi awumfowethu Bill ngathi ukuzwile lokho na wathi qabo ngathi baba wasezulwini wathi bheka phezulu ngabheka phezulu kanjena futhi kwehla kuvele sibhakabhakeni kuze insika yokukhanya izulazula izungeza iphimbo livele kuyo libhonga yehla lathi njengoba ujohane umbhaphathizi wayethunyelwe ukwandulela kokufika kokuqala kukajesu kristu nawe-ke uthunyiwe oh nkulunkulu ngakubheka lokho kukhanya ngangikubonile kusukela ngisengumfanyana ngazama ukutshela abantu bathi uyasangana kodwa icalingo lwesayensi ujorge j lacy ongasekho ngenkathi yehlola ngenkathi bethathe izithombe sayo nakho la yayikhona ngokufanayo nje kuboniswe ezithombeni bufakazi besayensi bufakazela ukuthi kuyikho ngimi ayikaze ngitshele into eyodwa kodwa impela kulo mbhalo ngenkathi ngiwubonile lowo mlilo futhi ngawuzwa futhi ngabona wonke umuntu ememeza equleka futhi ewa ebuka lapho futhi ekhomba kulokho kukhanya uphepha iphepha laseLouisville liphethe izihloko ezikhulu waya kwi-associated press kulo lonke iCanada yonke indawo kukhanya kuyimfihlo bonakala phezu komfundisi wendawo webhaptist ngenkathi ebhaphathiza okuyimfihlo kunzima ukukuqonda ngakuthathe kangaki na ngokujwayelekile wonke umuntu olapha ngiqagele unakho ekhaya lakho kukhona lapho e-Washington DC kunelungelo lobunikazi njenge isidalwa kuphela singaphezu kwemvelo esake sathetshulwa sathetshulwa ngokwesayensi kwakuyini na lokho kukhake kufanayo ngelo phimbo elifanayo lakhuluma lathi ujesu kristu nguyelezelo lamuhla laphakade kuyiphimbo elifanayo ngimi yinsika yomlilo efanayo eyayingemuva ngaleya ngoba yenza imisebenzi efanayo ujesu wathi ngivela kunkulunkulu futhi ngiye kunkulunkulu ngiseyisikhashane nezwe elingabe nisangibone Weza, wathi ngekatyela apha emhlabeni emkhosini wathi nginguye onguye wena uthi awu wena awukevi eminyakeni ngamashumi amahlanu ukudala kodwa wena uthe uthi wena wabona u-Abrahama wathi engakabibikho u-Abrahama ngangikhona lakho la ayekhona wakuyini na lokho kukhanya lowo mlilo lowo nkulunkulu lowo moya unkulunkulu ngumlilo ovuthayo ungukukhanya futhi nakho la kwakukhona phakathi wabonakalisa kujesu kristu yabuya lapho ujesu evuka ejuleni kodwa kosuku ahlangana ngalo nopawulu ehlele edamaseku yena wayephendukele kunkulunkulu futhi ngokuba wathi ngingujesu omhluphayo bazalwane ningalali aliboni yini ukuthi lowo nkulunkulu ofanayo phakathi kwethu njengamanje ezifakazisa yena uqobo ukuthi ujesu kristu nguyizela lamuhle laphakade lolo uqobo lwami akakaze angitshele into eyodwa uma angitshele into eyodwa eyayiphambelele nalo mbhalo angikaze ngibe nomuntu ozoma phambi kwami namanje aphikisane nakho umfo wathi wayezoya ngesinye isikhathi futhi akazange akwenze akaqhamukanga wayenengqondo engcono kunalokho engangicabanga ukuthi wayenakho wazi kangcono kunokwenza lokho liyazi umfo wavuka ngesinye isikhathi emhlanganweni ukukwenza wayekhubazekile bamthwala bamkhipha angikaze ngidingeke ngikhathazeke nakancane ngoba ngikholwa ukuthi uqobo lwami yizwi likankulunkulu libonakalisiwe phezu kwalokhu ngizobeka umphefumulo nomzimba wami ngani na akagaze angitshele lutho ngaphandle kwalokho obekungokombhalo kokuphelele akazange asho yinto eyodwa kimi ngaphambi kwanoma yimuphi wenu ngizothatha noma yimuphi wenu ukubeka icala wake wakutshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho okwenzeka na kunjalo impela kuyini na ukuthi phezu kwaleli twala phezu kwalelizwi yileyo ndlela eyodwa engithola khona isambulo kuvela kuye olembulayo ngingongafundile angizami ukutadisha angizami kulazi ngenza nje njengoba engitshela manje-ke uma engikhombisa ngibuka lapha futhi nakho-ke lalikhona angizange ngisho ngilibone futhi nakho lalikhona futhi lizibonakalisa lona ngokwalo lolo uqobo lwami lungigcinile phansi yonke le minyaka bazalwane luyangisiza lapho bengingenayo enye indlela yokusizwa ngifuna ukufa ngalo lapho ngifika esikhathini sokufa ngiyethemba njengomose ngiyalibona lelo dwala limi ngaleya ngifuna ukunyathela kulo futhi ngibe nabathwali bebhokisi lomngcwabo ukuba bangithwale ngiye kude kuze kube yileso sikhathi ngizophila ngeqiniso kulelo zwi ngakho-ke ngisize nkulunkulu ngoba lokho uqobo lwami nenhliziyo enequbu hayi kunoma ngubani ngothando nomusa kubo bonke uma lokho kungalungile unkulunkulu angangishaya ngife ngimi kuleli pulpiti anginalo iqubu lokumelene nomunye umuntu ngithanda wonke umuntu futhi anazi yini ngabe nake namufundo ujohane wokuqala wesine ishumi nesikhombisa ukuthi wena ufanele ube nokuqondiswa okunjalo ukwenza uthando lwangempela ngesikhathi sokwahlulela na akusikho kuba wehlukile luthando uthando luqinile futhi uthando luyajezisa indoda ezovumela umkayo aphume futhi agijima ubusuku bonke nabanye abadakiwe angene ngokuso okulandelayo ithi yebo tali ngiyethemba ukuthi ube nesikhathi esimnandi uyizabe ezimbi zendoda noma yiyiphi indoda evumela umkayo aphume lapho egqoke ezigindi nalezi izingubo ezindala zokubhukuda amabhikini noma ngabe kuyini ulele phakathi kwalaba bantu nginamathemba amancane ngawe ngisho nokuba yindoda kunjalo indoda ayilinganiswa ukuthi zingakanani izikonyane zayo ukuthi ingakanani imisipha yayo ilinganiswa ngesimilo sayo kunjalo impela futhi isimilo sivele zwini likankulunkulu futhi lokho kuphela futhi noma yimuphi umshumayelo ukuthi ngumshumayeli ephikanelozi yisimilo esincane sikankulunkulu lapho kimi amen kungaba ngamathemba athile uma ezokwazi ukulalela isikashada ya manje angifuni kuphinde ngigxeke futhi niyabo ngiyanithanda futhi ngisho lokho kodwa lelo uqobo lwami bazalwane lelizwi isho kanje inkosi futhi uyazi ukuthi kuliqiniso lelo ngangiqalaza ngifuna umfowethu uCarlson kubona ukuthi ubesalokhu ehlezi lapha ngicabanga ukuthi usehambile yebo ubekade ekhuluma lapha esikhashaneni esedlule Hayi khona lapha eChicago ngekathi lesi sigejane seGreater Chicago Ministerial Association ngani izinsuku ezimbili noma ezintathu yayizongidonsela phakathi lapho bese ingikamba ngaphezu kwamalahle ya kwezinye izinto engangizifundisa ngalokhu kanye nalezi zinto futhi ubusuku obuthathu ngaphambi kokuba kwenzeke umoya ongcwele wangivusa wathi dlula ngalapho bese umanga kulelo fasitela ngahamba kwaba khona umbani ukubanika wathi bakubekele ugibe kepha ungadluleki kuhamba ngizoba nawe ngathatha umfowethu Carlson umfowethu Tom Hicks nonke niyamazi siphethe itape yakho khona lapha futhi babefuna ngihambe ngokuso kulandelayo ukudla isidlo sasekuseni nabo ngehla ngaya eTown and Country futhi zahlala phansi lapho ngakucabanga ukuthi ngizovele ngekame uTommy ungumngane wami omuhle umfowethu eyigugu ngathi Tommy ngifanele ngihlangane nalabo befundisi ngathi ungudokotela ozoba uNkulunkulu indlela yami yokungazi endadlana ukukhuluma ngathi angikwazanga ukuhlangana nalabo bafo ngeke wangenzela lokho na ngikwenzela umuso omningi wathi ho bengingenaki ukwenza futhi Branham futhi umfowethu Carlson ibona ababhekana kumungeni omunye ngathi nicabanga ukuthi ningifihlela lokho na ngiyazi ukuthi kungani ningeke likwenze ngathi lalelani kungenxa yokuthi leyo nhlangano lokuthile abazongibuza ngakho futhi bobabili babebukeka sengathi bangawa kwiphansi futhi ngekathi sebekwenzile ngathi impela kunjalo kepha ake ngikutshele umfowethu Henke uhlezi lapha ndawo manje ukhona ngalapha futhi ngakho-ke uhlezi khona lapha ngathi umfowethu Henke mvumele afakaze kanjalo nathi sisanda kukhuluma ngakho isikhashana lesedlule phakathi lapho ngathi umfowethu Henke lalela uqashe lelo gumbi lehotela ngithi kodwa isho kanje inkosi bazokwenqaba yena wathi umfowethu Branham bane-deposit yami angikhathali ukuthi uhlanganise ini ngeke ulithole sizongena endaweni leyo enegumbi eliluhlaza futhi leli ngelinsundu futhi udokotela Midi uzohlala phansi lapha nosibanibani futhi ncamashi nje lapho bezobe behleli khona futhi ngathi angivuni wena uzame ukudonsa noma yiziphi zibhakele wenzele mina vele ungethule nje ezithamilini bese ungidedele ngenze konke wathi futhi ngalokho kusa ngenkathi ekuphukela lapho wonke umuntu ehlezi njengcoshi bayikhansele indawo futhi kwakumele athole indawo eTown and Country lapha ya ukuthola indawo igumbi lensundo ncamashi nje nakuya kuhlezi udokotela Midi nabo bonke abangendawo nje ukuthi bangabheka ngakuye nomfowethu Tom Hicks wangibheka yena wathi futhi Branham ngiza sengathi ngiyaquleka futhi wathi ngathi ungakhathazeki futhi ngakho-ke umfowethu Carlson wasukuma wathi manje ngiyazi abaningi benu madoda azophikisana nomfowethu Branham nezinto ezinjalo kodwa wathi kukhona into eyodwa akesabi ukuma lapha futhi wathi manje ngizokuphendulela kuye ngathi manje lowo nalowo ngini nakho enimelene nakho ngami futhi ngabiza izinto ezine noma ezinhlanu ezihlukene ngathi ngifuna umuntu othile athathe ibhayibheli lakhe bese eza lapha ameceleni kwami futhi akuphikise impela futhi uma ungeke ukwazi ukukwenza suka emva kwami ehe kunjalo yebo mnumzane yebo mnumzane ehe kunjalo ngangimgale yepombe yendiya ngento efanayo ngekathi impuputhe imi lapho labo bemilingo nakho konke okunye kuhleli laphaya futhi bona amadoda angcwele nabaka Mohammed nabaka Buddha konke ngase ngiyubonile umbono ukuthi le ndoda eyayizothola ukubona kwayo ngathi makuthi omunye wenu bantu laphaya wozani lapha niyinikeze kubona kwayo ngibungaziwe namuhla yizinkolo eziyishumi lesikhombisa ezahlukahlukene futhi ilewo nalowo kini uphika uJesu Kristu ngathi uma inkolo yakho inkulu kangako woza unikeze le ndoda kubona kwayo mungathini na wayekhonza ilanga njengo umoya ongcwele kodwa babecabanga ukuthi kwakungukufunda ingqondo niyabo futhi ngangifunda umqondo wayo ngathi ngani impela uNkulunkulu wendalo uma umuntu ufuna ukwenza kahle ngokuqinisekile ukuthi uNkulunkulu wendalo uzombuyisela izibuyeni zakhe sikahle ngangingeke ngikusho lokho ngeze ukube ngangingabonanga lokho kwenzeka emonweni kodwa ngangazi khona-ke yabo ufuna ukuthatha ukuthile okucabangelayo ufune ukuqiniseka ngempela ukuthi uqinisile kodwa-ke awukhathali ukuthi kuzani noma kuhambani yena umi lapho kanye nawe futhi ngakho-ke kwenza mehluko muni na lapho niyazi ukuthi kwenzekani futhi indoda eyimpuputhe yamukela ukubona kwayo cishe izinyanga ezimbili noma ezintathu ezidlule ngangimekameleni ngezwa iphimbo likhuluma ekhoneni ngizamile ukuvusa umkami ukulibuka lapho. Lapho bekulokhu kuhamba ngaphambi kwalapho, bekuyinto eyesabekayo imile lapho empeteni ngingimangalela. Ngemuva kokuthi esengitshelile, ngangibone imamba enkulu igijima, leyo yinyoka yase-Afrika, futhi yayizama ukubulala abantu, futhi yayilandela umfowethu, futhi ngamemeza kakhulu, wo Nkulunkulu, ngingenzani na? Wathi, unikwe amandla okuyibopha, wathi, yiba nesibindi esihle. Ngakhuluma nayo futhi umsila wayo wakhuphukela emoyeni, futhi yazungeneza, futhi njengalesi sibambo sembiza lapha, futhi yaziklinya, yazi yafa, intuthu eluhlaza sasibhakabhaka yaphuma kuyo. Ngakusasa ekuseni, ngenkathi ngivuka, ngangilele lapho, ngathi kungcono ngivuke bese ngiyisa abantwana esikoleni. Ngabuka ngaleya, futhi kwabana leyo bukeke imfihlo, kubukeka sengathi kwakungupopayu eli uphu, ephepheni elihlekisayo, izimpondo ezinkulu kakhulu ziphuma kuye. Wayehamba izwakala njengesikhukhukazi sigukuza noma sicula sengathi ziphuma ehokweni. Futhi ngakubuka ngathi mida sithandwa, futhi akazange avuke. Ngacabanga ya lokho kuzomsabisela ukufa. Ngilinde lapho umzuzu nje, futhi ngama futhi ngabuka abantu bakhuluma ngodevele, futhi abazi ngisho lokwazi ukuthi bayini. Ngesinye isikhathi kunjalo, kepha ugijimela kubo ungene ngekhanda nsuku zonke mhlawumbe, kodwa uzokwenza qaphelani. Futhi emva kwesikhashana wayengimangalela wathi, awunawo amandla noNkulunkulu, uyakhohlisa nje, awunawo amandla. Ngathi Sathane, uyicala kimi, suka endleleni yami egameni likaJesu Kristu. Futhi wahamba. Ngacambalala lapho kancinyane empeteni, ngaqala ukuphakama, ngazizwela umuzi omnandi ngempela ufika phezu kwami. Ngacabanga, angazi uma umoya ongcwele useduze na? Futhi ngale khoneni, ngakho-ke ngisizeni nali iphepheni lami liphezu kwenhliziyo yami, iphimbo limnandi kunawo wonke ngake ngalizwa empilweni yami. Lathi ungesabi ukuya noma yikuphi, futhi ungesabi ukwenza noma yini, ngokuba ubukhona bukaJesu Kristu obungahluleki neze bunawe nomaphi lapho uyakhona. Lokho kwakuqazulula kimi. Bayeke babe nolaka, nginoqobo, ihange lami libambelele ngaleya, ngoba yizwi likaNkulunkulu ophilayo. Amen. Ya. Uyamkhola na? Asikhothamise amakhanda yethu umzuzwana nje.
If you haven't got that absolute noun.
Uma ungenalo lolo qobo manje luthole, uma ungathanda ukuba nalolo qobo, leso siqiniseko enhliziyweni yakho sikamoya ongcwele, phakamisa isandla sakho uthi, ngifuna ukuthize okuzogcizelela izwi likaNkulunkulu, futhi ngingalibone izwi likaNkulunkulu libonakaliswa. Amen. UNkulunkulu anibusise, kugcwele isakhiwo sonke. Ngiyabonga. Ngikutshela iqiniso kuphela mngani, ungalivumeli likwedlule. Angizisho ukuthi angilutho, ngingumfowenu. Ninganaki lutho esithunyweni, bhekani umlayezo. Ningabheki isithunywa, uNkulunkulu uzokususa kini, uzokwabelana ngenkazimulo yakhe namuntu. Kunjalo, ningasibheki isithunywa, bhekani umlayezo. Uma indoda igijima ingene lapha, ingahle yibe mnyama, phuzi, insundu, madlala. Uma inesheke lakho lokukhipha imali ebhange lezigidi zamadola, ubungeke ukhathalele ukuthi imbala muni noma ibiqoke kanjani, ngomlayezo enawo wakho. Manje ungabheki ukubhalwa nokukhulunywa kulimi kwami nezinto. Wena nje khumbula, ngikutshela ngoJesu Kristu lapha manje. Mkholwe ngenhliziyo yakho yonke, ungadluleki ukumkholwa. Ngibhekile manje ukubona ukuthi uzongitshela ini. Gcilani nje amakhanda eli khotheme bese niqala ukukhuleka. Yibani nokukholwa nje ningangabazi. Manje baba sezulwini, konke kusezandleni zakho. Ngiyakhuleka baba sezulwini khona manje nje ukuthi abesilisa besifazane phakathi lapha bangahle baqonde ukuthi akuyona into elulu ukuyenza, ukuba ngumuntu ofayo futhi uhlala phakathi kwabantu, uhlala nabantu. Ngiyakhuleka baba sezulwini ukuthi bazokuqonda lokhu futhi bazi ukuthi inceku yakho izama ukukhuluma ngawe. Futhi ngitholile ukuthi uyaligcina izwi lakho Nkosi, ngithole ukuthi kuyiqiniso, ngithole ukuthi wena nezwi lakho niyefana. Futhi ungithwale ngokuphepha kwaze kwaba lapha baba, uma leyo ngelosi leyo abantu abayibonile futhi babona ukukhanya kwayo isensikeni yomlilo. Nkosi, ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholwa ukuthi yinkosi yethu Jesu. Ngikholwa ukuthi ingumoya wakhe, umoya ongcwele, sonke esimkhonzayo futhi esimkholwayo. Nkulunkulu kwangathi singehluleke kuyiqonda manje futhi kwangathi singaqonda bese siyabuya futhi kwangathi ibandla lingazihlanza kwangathi wonke amahlelo baba ngikhulekela ukuthi uzowahlukanisa lawo mahlelo kepha ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzongena kulokho kugqokwa futhi bayoba babona izinto ehlukile ukuthi bonke bangaba munye ubuzalwane siphe khona Ngiyakubonga ngobambiswano lwabo oluhle Nkosi ukube bekungengawe kulokhu bekungebe khona umuntu ngivumela ukuba ngingene Kodwa wena ungiphe umusa kulaba befundisi ngikholekela ukuthi uzobabusisa Nkosi ngiyabakholekela kakhulukazi bonke ngikholekela ukuthi umfowethu Williams Nkosi ngiphe isifiso senhliziyo yakhe ngikholekela ukuthi uzomsiza yena nodadewethu Williams nezifiso zabo umfowethu Shakariyene nodadewethu Shakariyene bonke laba baphathi lapha baleli iqembe likhulu lamakholwa owabizile aphuma kuleli izinsuku zokugcina ukuthwala umlaye zokuhlanganisa abazalwane ndawonye Nkosi kwangathi bangelokothe neze babe yihlelo kwangathi bangahlala bekhululekile kuzo zonke lezo zinto bese bevula izingalo zabo bengenisa bonke abazalwane abazelwe ngumoya siphe khona busisa wonke amaqembu babusise iwanesi nawo onke amaqembu amancane ahlukahlukene Nkosi anemibono yawo eyahlukahlukene abakamthathu emunye nalabo abakholwa ukuthi uNkulunkulu mubili nokuthi uNkulunkulu mthathu futhi uNkulunkulu noma ngabe yini abayikholwayo uNkulunkulu bazise ukuthi kunoNkulunkulu yedwa eqiniso uJesu Kristu indodana yakhe futhi siphe khona Nkosi ukuthi bazokwazi ukuqonda lezi zinto ukuthi asinabo uNkulunkulu abane noma abahlanu sinoNkulunkulu oyedwa emavusini amathathu uNkulunkulu ofanayo uyise indodana nomoya ongcwele bangathi bangakwa ngathi isambulo zingakhanya phezu kwabo namuhla Nkosi bangathi lokhu kukopisana kungayeki kuqhubeka futhi bangathi abesilisa nabesifazane bangakwazi ukuhlangana ndawonye futhi babe munye kuKristu ngokuba amahora siyahambe kakhulu manje ngalezi zingxabane nezinto ezincane Ngiyakukhola wena futhi ngiyakhola baba konke owakumisela ngaphambili ukuba kuze empilweni kuzolizwa iphimbo lakho bese kuza izimvu zami ziyolizwa iphimbo lami futhi ngikhola ukuthi uzosipha khona Nkosi babusise manje kukhona izandla eziningi phakathi lapha lapho mhlawumbe izandla ezingamakhulu amabili phezulu emoyeni abebefuna ukwemukela wena njengomsindisi wabo futhi bebefuna ukukwemukela wena njengolwabo olwa abo uqobo lwabo into ejile abebengabeka ukholo lwabo phezukwayo ukuthi yona kanye inhliziyo yabo izogcizelela lonke izwi futhi kulibonakalise siphe khona baba ngegama lika Jesu Kristu ngiyakucela
now while you're here together And in this little group I want you to be praying.
Manje nisese lapha ndawonye naleliqembu elincane ngifuna nina nikhuleke futhi angikaze ngikwenze lokho kodwa ngizwa ngiholeleka ukukwenza.
Just keep in prayer.
Kubekani nje nikhuleka futhi bangakikini abantu lapha abangaziyo na futhi wena uyagula noma unesidingo sakho noma umunye umuntu phakamisa izandla zakho ukuthi uyangazi futhi uyazi ukuthi ngiyakwazi phakamisa izandla zakho yonke indawo niyabo kubukeka nje inxa zonke Manje ihlisani izandla zenu phansi manje labo waziyo ukuthi awungazi nami ngikwazi phakamisa izandla zakho namanje yonke indawo akunandlela ukubehlukanisa ngokwehlukana Manje ngifuna nikhuleke ngobuqotho ungangabazi manje khuleka nje futhi ake sivumele umoya ongcwele manje uma ngikhulume lezi zinto manje nazo kuhle nakahle akunakwenzeka ngokuphelele kimi ukwazi ukuthi ukubani oyikho noma nanoma yini ngakho okungalungile ngawe Kodwa kwenzakalani na? Akakaze uJesu ethembise into efanayo ngosuku lokugcina na akashongo yini lapho ngenkathi ethi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma
When God was manifested in flesh.
Ngikathi uNkulunkulu ebonakalise enyameni leyo ndoda yeza lapho indoda nje idla inyama yenkomo noma ithole iphuza ubisi nesinkwa futhi yona yathi uphi uSara na wathi usatendeni emva kwakho futhi yasho lokho eyayizokwenza yathi ngizovakashela uAbrahama wayibiza ngoElohim inkosi uNkulunkulu Futhi yathi uSara uhlekele ngaphakathi futhi yathi uhlekelele uSara la ifulathele ngomhlane wayethendeni uJesu wathi njengoba kwakunjalo yabo kwakukhona ibandla levelo ibandla levelo kwakunguLothi neqembu lakhe babe noBilly Graham wanamuhla wehlayo lapho nanjalo njalo noOra Roberts kanye nabo bebabiza baphume benza isimangaliso kakhulu ukushaya impuputhe bashumayela evangeli futhi kwakukhona abaseSodoma kuhlala kunamaqembu amathathu abantu abaseSodoma niyabona ukuthi benzeni kodwa abakhethiweyo iPentecoste ababizwa kanjalo lowo kwakungu-Abrahama labo asebephumile kiphithe asebevele baphumile eSodoma behleli emazweni emazweni ampofu niyabona ukuthi ihlobo luni lomlayezo abanalo na manje bekusazani namuhla sake saba nini isikhathi na ngitshele lapho isikhathi sake saphumela eSodoma khumbulani lowo kwakungu-Abraham A B E R H A M A noma A B R A H A M A njalo sake saba khona nini isithunywa sake saya emabandleni amahlelo endawo nomuntu ophetha igama lakhe ngo H A M G R A H A M kuthi wani ngakho eqenjini lePentecoste na akukaze kwaziwe emlandweni ngingene kukho kamuva nje ngihlola amagama wena uthi amagama washo lutho kungani uSawulu khona-ke washintshwa igama lakhe laba nguPawulu na kungani uSimoni kuPetru na kungani uJakobe ku-Israyeli na impela kunjalo
have faith in God don't overlook the thing that God is trying to give you I pray. Say, Lord Jesus,
Yiba nokukhole kuNkulunkulu ungayishaya indiva into uNkulunkulu azama ukukunika yona manje khulekani nithi Nkosi Jesu yiba nomusa Uma ngingenaphutha nisakhona bese bakanda yenu ngibhekile lapha ngicanga ukuthi lowo ngudadewethu Carl Williams ohlezile ngapha kwesokudla sami ngabe kunjalo unkosikazi Williams na ngapha udadewethu Carl Williams na bekubukeka njengokuhlala kwakhe lapha yanga kwesokudla sami bengingaqinisekile ngabe ngikwenze kwacaca na ngicabanga ukuthi bekungenjalo
I'm trying to see somebody that I know
Ngeza makubona umuntu engimaziyo ngiqalaza ngibona umfowethu nodade dawo ebehlezi lapha kodwa bavela ibandleni
Is that Miss Outlaw over here to my left?
Ngabe lowo ngokosikazi Outlaw ongapha ngakwesobunqele sami na yilokho ebengicabanga ukuthi nonke beniyibo nimi lapho Nkosikazi Outlaw ngiyakwazi wena ungumuntu engimaziyo ngifuna ukukubuza ukuthize awungibheke ngo uyangikhola ukuthi ngenceku kaNkulunkulu na uyakhola ukuthi lezi zinto engizifundisayo yiqiniso na manje Nkosikazi Outlaw angikhulumanga nawe njengoba ngazi isikhathi esingaphezu kwenyaka selokhu ngakilapha ngaphambili qhabo ngiyakhola ukuthi ngikuvayiselile ngolunye usuku endaweni yokudlela Pheka lapha kimi, kepha unomthwalo enhlizweni yakho, akuningi kakhulu ngawe, kepha okomunye umuntu, lowo ngowesifazane omsemncane, ngomalokazana wakho, uyakhona ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukungitshela ukuthi yini inkinga ngalowo malokazana na? Uthi ukuba nenkathazo yabakanka futhi ubuye habe nokwethuka ngempela ukwethuka kwangempela kulungile musa ukukhathazeka kuzomshiya ukuzwile ngaso leso sikhathi ehlezi lapha ya kuzomshiya
just have faith
iba nje nokukholwa niyakholwa na Nanti nelikazi lihlezi phansi ngqo phambi kwami lapha isihambi ngokuphelele kodwa anikuboni lokho kukhanya kulenga phezulu kwalo na lehlosha ubuthakathaka emzimbeni walo lona alisile lapha livele California ngiyisihambi ngokuphelele kowesifazane kodwa uyazi ukuthi ngikhuluma naye manje uyakubona lokho kukhanya kulenga phezulu kwakhe na angimazi angikaze ngimbone kodwa igama lakhe ngunkosikazi Elliot uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho yanekhaya usinde uyakukholwa na kulungile manje uma ngizihambi nakho konke vayizisa isandla sakho futhi kanjalo niyabo phakamisa isandla sakho futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ubone ukuthi ngabe lokho kunjalo yini yiba nokukholwa nanti nenekazi lihlezi ngophambi kwakhe eceleni ngoku fanele kube ngumyeni wakhe lihlezi lapho nalo futhi linenkathazo ngemisipha yalo banamalumbo kuwo lokho kunjalo yebo mem nkosikazi Dowich uma ukhola ngenhliziyo yakho yonke uyakhola na nakho lapho khona angikwazi wena ngikaze ngazi igama lakho noma lutho ngalo kodwa lelo iqiniso akunjalo na futhi ubuhleli lapho uthi inkosi makube yini yabo uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho emuva naphambili kanjena vayizisa isandla sakho uma lokho kunjalo kulungile nakho lapho khona angikaze ngilibone empilweni yami ubaba osezulwini uyazazi lezo zinto ukuthi ziyiqiniso kunjalo kuyini na ngujesu kristu kwenzani na yilokho impela athi kuyokwenza ezinsukwini zokugcina manje uma lokho kunjalo futhi unkulunkulu ekwenze khombisa ukuthi kunjalo kodwa-ke yizwi engilishumayelayo liyiqiniso ngoba unkulunkulu ofanayo egcine izwi lakhe khona enkosini shiya izindlela zakhe ezintukuntuku suka kulezi zinto ezikuhudulela ngaphandle njenge-Hollywood lezi zinto zikuhudula njengawo wonke amanye amabandla buyele kunkulunkulu bese uthole uqobo oluzobamba ihangele enhliziyo yakho bangaka bangathanda ukubana lezo zibhiliyoni nokristu na sukuma ume ngezinyawo zakho khona lapho ebukhoneni bakhe lapho wazikhona ukuthi yena ulapha nkulunkulu akubusise nkulunkulu akubusise manje lokho kulungile manje lokho kuyamangalisa hohe angazi ukuthi ngithini uma ndonke lapha nizowemukela lowo mlayezo ukuthi ujesu kristu lapha nathi isikhashana nezwe abangakholwayo ngeke basangibona nokho niyongibone nina ngizoba nani ngibe ngini imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ujesu kristu nguyena izolo lamuhla naphakade ngabe kunjalo na awu niyambona esebenza ncamashini lokho akwethembisa manje ulapha ukuphela kwento ofanele uyenze ngokuthi ungakwenzi nje zibeke phansi nje bese uthi kosi jesu manje sengizimisele enhlizweni yami kusukela leli hora kuqhubeke ngingowakho futhi wena ngowami futhi ngifuna lezi zehlakalo enhlizweni yami ukuthi ngingakwazi ukukhuluma izwi lakho lizophila futhi engikucelayo ngikholwa ukuthi kuzokwenziwa khona-ke asiphakamisele nje izandla zethu kunkulunkulu futhi sikhuleke sonke manje wonke umuntu bese kuthi-ke ngifuna uphakamise isandla esisodwa bese ubeke isandla kumuntu othile oseduze kwakho kunjalo kulungile businessman unkulunkulu alibusise njalo abe nani.